masithobisene inhloko zethu. Nkosi Yesu othandekayo, sihlanganisene kwakhona egameni lakho, ngolindelo olukhulu lokuthululwa kwamandla adlisa ubomi kaThixo, ukuzisa ekuqapheleni isikhundla sethu kunye nendawo, kunye namaxanduva ethu njengabantu ababiziweyo, bohlulwa kulo ihlabathi, benikelwe kuThixo. Siphe Nkosi ngobu busuku, kuba iintsikelelo zikaThixo ziya kusikhokela kwaye zisikhokelele kwizinto esizenzayo okanye esizithethayo ukuze izise imbeko nozuko kwigama lakho. Amen. Ndiyakuvuyela ukubuyela enkonzweni ngobu busuku nokuba kunye nani bantu abathandekayo. Kwaye ndiyazi ukuba kufudumele, kodwa nje ndiye ndatsalela umfazi wam umnxeba. Ndicinga ukuba ngamashumi alithoba neento phaya, amashumi alithoba nesihlanu okanye amashumi alithoba nesithandathu okanye okuthile. Kwaye kubushushu kancinci kunokuba kunjalo apha. Ke sendibuyiqhela imozulu eshushu ngoku. Ke kodwa ndivuya kakhulu ukuba lapha emnqobeni ngeli xesha limangalisayo lePasika. Kwaye andinakuthi ndiyaxolisa ngenxa yalo mde mde umyalezo ngale ntsasa, kodwa bendingafuni funa ukuphelisa umonde wenu ukuze nize kuyo kwakhona ngokuhlwanje. Kodwa bendifuna ukuzisa la myalezo kuni ukuba niyinxalenye yoluvuko. Yabona, kwaye ungakhathazeki malunga nawo kwakhona. Yabona, yibani nje nemihlali ngawo. Akukho nto naphi na inokukwahlula ukusuka kuwo. Akukho nto ukhuseleke ngonaphakade ebukumkanini bukaThixo. Xana uThixo egximfise itywina lakhe phezu kwakho, ubekelwe ude ufikelele esiphelweni. Xana urhulumente ebeka itywina phezu komthwalo, umzila kaloliwe ubeka itywina emnyango, laa moto ayinakuphazanyiswa ide ifikelele kwindawo eya kuyo. Xana uThixo ebeka itywina lakhe phezu komntu, kwaye itywina umoya oyingcwele. Xana etywina umntu ngolo hlobo, umkile ukuya kwindawo yakhe kanaphakade. Akasayi kuze aphinde nanini abuyele umva kwakhona. Kuba khumbula kwabase-Efese 4:30 ithi, ningamenzi buhlungu umoya oyingcwele kaThixo, lowo nityiniweyo ngaye kumaxesha onke. Yabona, utywinwe ngonaphakade, utywiniwe. Ngona phakathi ukungena ebukumkanini bukaThixo ngomoya oyingcwele, ngoku kucinge oko. Ngoko wena umtyoli uya kukubetha kuwe, kwaye uya kuthetha yonke into kuwe, kwaye akumangalele, kwaye azame ukukwenza ukuba ucinge ukuba awunto, kodwa musa ukumphulaphula. Ngoku uyazi ukuba ugqithile ekufeni wangena ebomini, uyazazi izinto awudla ngokuzithanda, awusazithanda. Uyazi ukuba ulikholiwe lilonke ilizwi likaThixo. Limbonile uThixo esebenza kanye phakathi kwethu, ngaphandle ubungqina obungenampazamo bokuba nguye omkhulu, undinguye. Niqaphele ukuba nantoni na ethethiweyo egameni lakhe. Akukhange kuprofetwe nanye into egameni lakhe kuphela yenzeka kanye ngale ndlela yenzeka ngayo. Nkuna kwinzululwazi, iphephandaba, umfanekiso, iikamera, ababhali, nayo yonke enye into limele ukuyiqaphela. Yabona, ungakhathaliseki nokuba bayafuna okanye bafuni. UThixo ubenza bayenze nakanjani na. Yabona, ukuyenza yaziwe. Ngoku siliqela elincinane, kumbulani, asiloqela likhulu alizelayo. Musani ukoyika mhlawumbi omncinane, ukuthanda kukayihle. Yabona, ndifuna ukunishiya nelizwi elothusayo nje ngaphambi kokuba sibe nokumisela umlungiseleli. Kwaye oku kuyothusa kakhulu, kodwa nje ukuba ube nokwazi. Ngoku andiyitsho ukuba oku kokuchanekileyo ngokwenani, kodwa ndingathanda ukunishiya noku. Andazi nokuba kukho nabaphi na abantu apha bakhe bakubona kuxutyaniswa kweenkomo, nto leyo ndingakholelwayo kuyo. Kodwa ndakhe ndayibukela isenziwa, kwaye ndababona bethabatha imbewu yenkunzi ngokwaneleyo nje eyayinokuchukunyiswa kwintsimbi encinane njengento encinane yokuvungula amazinyo, kwaye bayibeke phezu kweqhekeza lebhaskile, kwaye bajike ezo ndondo ziwakhulisayo angazi ukuba ngamatyeli amangaphi na, iindelambewu apho awungena kubona nto ngeliso lenyama nayiphi na iglasi eqhelekileyo, kodwa xana ikhulisiwe amakhulu okanye amakhulu anamashumi amahlanu ngokuphindiweyo, ungabona kwela thontsi linye lincinane lembewu yobudoda mhlawumbi amashumi amahlanu kuya kwikhulu loo nojubalala benyubuzela bejikeleza. kwakhona kwimazi kuza amaqanda amaninzi ngaphakathi ngaphakathi kwembewu ngoxana zihlanganiswa ndawonye ngoku ezimbini zokuqala ezihlanganayo kwaye zinxibelelane linye kuphela kweso sigidi eliza kuphila ingaba ukhe wakucinga oko ziyimbewu yobudoda enye efanayo namaqanda afanayo okubini njengokufanayo kodwa inye kuphela eya kuphila kwaye oko akumiselwanga ukuba nguphi oya kubethwa phaya kuqala ukuba ngamanye amaxesha iqanda emva kwaye ngasemva kwaye imbewu isenokuba phezulu embindini wembewu yobudoda kwaye ziya kukrubuluza enye ngaphezu kwenye kuthabathwa ubukrelekrele ukwazi ukuba iya kuba inkwenkwe okanye intombazana enentloko ebomvu enentloko emnyama okanye nantoni na engenye lunyulo lukathixo ayikukuba nayo nayiphi na engenye unyulo kunakuzalo lwendalo lunyulo ukuba iya kuba inkwenkwe okanye intombazana kanye nokuba yintoni na iya kuba yini kwaye xana elathontsi lobomi lijubalaza ukuya kweli qanda lincinane kwaye imisila emincinane iyangqumka iqale umnqonqo wosana wayo nantoni na esemva kwayo isilwanyana usana okanye nokuba yintoni na kwaye zonke ezazigidi isigidi samaqanda izigidi zamathontsi obomi kwaye linye kuphela elithi liphile konke kuyafana kodwa uthixo ukhetha ngokonyulo loo nto iya kuphila kwaye abanye babo bayatshabalala mnye ukuphuma kwesigidi xana uisrayeli washiya iyiphutha bonke bakholwa kumyalezo womprofeti omnye bayibona imiqondiso kathixo ngomoses bonke ngamnye kubo bayibona kwaye ngabanye baphuma iyiphutha kwaye bahamba benqumla ulwandle olubomvu kwaye babhaptizelwa kuMoses elowo wawabona amandla kathixo embetha xana evuma ekumoya kwaye xana uMiriam ebetha ingqongqo ebaleka inyuka isihla ngonxweme ngamnye kubo ubusuku ngabunye adle entsha imana yasezulwini evela esibhakabhakeni ngamnye kwabo basela kwela liwa lomoya labethwayo kwaye phaya kwakukho izigidi ezibini zabantu abashiya iyiphutha bangaphi abafikayo kwilizwe ledika babini mnye kwisigidi baphi bebonke uyesu wathi batshabalala ooyihlo badla imana entlango ithuba leminyaka emashumi mathathu kwaye ndithi kuni bonke bafile ngoku kukho malunga namakhulu amahlanu ezigidi zamakristu ehlabathini ngokuhlwanje sibala amakatolika amaprotestanti nabo bonke ukuba uyesu anganokuza kolwaxhwilo ngokwaloo nto ndiyithethileyo bekuya kubakho amakhulu amahlanu alahlekileyo ehlabathini ngokuhlwanje kuxhwilo kwaye mhlawumbi koko yonke imihla kubalwa wonke amazwe oko kungazange kwabalela ke kungaba nangaliphi na ixesha yabona Oh maKristu, masixhobeni sikrweqe sikaThixo, masenzeni konke esikwaziyo ukukwenza ukumkhonza ukumthanda kwaye silinde ela xesha likhulu ngoku akusayi kubakho zigidi zikhulu kwaye nezihlwele eziya kuphuma kwisizukulwana kwaye zimatshe zingene akunakubakho ngoku khumbula usuku ngalunye luphelisa isizukulwana usuku ngalunye njengoko kunjalo ngemihla kaNowa ke kuya kuba njalo ekuzeni kwenyana womntu apho imiphefumlo yesibhozo yasindiswa ngamanzi kodwa usuku ngalunye lugqiba isithuba seminyaka engamashumi amane kumntu othile kwabanye yabona kwaye suku ngalunye abaninzi kakhulu batywinelwa kude ebukumkanini ngasuku olunye usuku lokugqibela luya kufika asiqiniseke ngelixa sisekwingqondo yethu ephilileyo kwaye ebandleni naphakathi kwabantu apho umoya oyingcwele ke uzibandakanyileyo ngokwakhe nathi masiqinisekeni kuba yonke into ilungile kwaye ihlala ilungile yonke phambi kwakhe ungemi musa ukuphumla imini nobusuku ade la amandla adlisa ubomi akukhuphe ukusuka kwizinto zehlabathi akungenise ebukumkanini bukathixo kwaye nina nizisiweyo ngenene kubukumkani bukathixo nadliswa ubomi ngomoya kathixo luvuyo olungakanani ngeenyembezi zovuyo kumelwe sibe semadolweni ethu imini nobusuku simbulela uthixo ngento ayenzileyo ngokuhlwanje sinenguqu encinane kwinkonzo sinomzalwane olungileyo apha umzalwane ucaps uza kuthi ukusuka kwibandla lamanazarini kwaye ndicinga ukuba oko kunjalo mzalwana uCaps unqwenela ngobu busuku ukumiselwa sithi ngokubekwa izandla asinamaphepha sinokuwanika nabani na ukanti siyaqatshelwa nje singaba nawo amaphepha kodwa siyakholwa ukuba owenene umlungiseleli omiselweyo amaphepha akhe asezulwini yabona kwaye unamalungelo okushumayela ibhayibhile lo gama nje uThixo esabandakanya ubomi bakhe nebhayibhile siyakholwa ukuba ezo ziziqinisekiso zakhe kwaye ngoku umzalwane uCaps wamiselwa ngokusesikweni ebandleni lamaNazarene kodwa ngokuhlwanje ufuna abadala nokunjalo babeke izandla phezu kwakhe ukwenzela ukummisela ukuthwala lo myalezo yinto ekhaliphe kanjani izi ndizivile ingxelo kusukela oko ndisethusana kwaye ziingxelo ezimangalisa kangakanani zikamzalwane uCaps apha ekuncedeni kwakhe umzalwana wethu onenceba uNeville obambe ikhandlela lokukhanya kanye njengokukhalipha njengokuba la madoda amabini enokubamba sazibeka izandla phezu komzalwane uNeville kodwa hayi phezu komzalwane uCaps kwaye ndifuna abo bangabalungiseleli umzalwane uJackson nabo ukuba balapha nomzalwane uRadel kunye nabadala bebandla apho kuba bangeza apho okwemizuzu embalwa njengoku kwaye babeke izandla phezu komzalwane uCaps kwaye ngoku sifumanisa ebhayibhileni ukuba leyo yindlela ababesenza ngayo babebeka izandla phezu kwabo kwaye bababeke bucala ngoko kwaye yiloo ndlela abamenza ngayo uTimothy kwathi ngesi sibabalo sikuwe sivela kumakhulu uLois babesiqaphele ukuba kwakukho isibabalo kwindoda sasize kuye ngabaveleli ukubekwa kwezandla ngoku abazalwane bemvula yosuku lwamva bazalwane bemvula yosuku lwamva bakufumene nangona oko kuxubene bacinga ukuba bamnika isibabalo ngokwenza oko hayi isibabalo sasisele sikuye kwaye babeka nje izandla zabo phezu kwakhe njengesigunyaziso ukuba babekholwa ukuba uThixo wayesele beke isibabalo ngaphakathi kwakhe kwaye basigunyazisa ngokubekwa kwezandla kwaye la madoda apho kweli bantu endikholwayo ukuba abanjwe ngamandla akhe adlisa ubomi emphefumlweni yawo ukuba nina abazalwana ningeza njengoku zalwane uRadel nani nonke balapha ebandleni kwaye nabadala noodade bamabandla angqongileyo kubeka izandla phezu komzalwane uCaps kuze abe nokummiselwa ngokwethu ukugunyazisa phambi kwesi sihlwele kwaye thunyelwa ukuya kushumayela ivangeli yenkosi uYesu naphi napho uThixo enokumbizela khona uba sele engomnye wethu ngokuzalwa ungomnye wethu ngokuba ukholiwe ngumyalezo ungomnye wethu ngokuba kuba emele inyaniso yelizwi kwaye sifuna umzalwane uCaps amiselwe ngokusesikweni phambi kwenu ngokubekwa izandla ukuba ungomnye wethu kulungile mzalwane uRadel mzalwane uCaps mzalwane uNeville mzalwane uJunior Jackson nabaphi na abanye abalungiseleli apha ndazi nje ukuba bangaphi na abakhoyo andiyaqikelela ukuba baneenkonzo ezizezabo ngokuhlwanje ke izani kanye phezulu apha mzalwane uCaps
Where's Brother Hunter and them from New York? Brother Anthony. I guess they've come back.
Umzwane uHunter nabanye bavela eNew York. Mzalwane uAnthony. Ngiyaqikelela ukuba babuyele emva. Nabani nakuni abanye abalapha abo banathi kutheni singakuvuyela ukuba ninyuke nize apha kwaye nime nathi ngoku njengokuqaphela ukuba siyakholwa umzalwane uCaps ukuba bangaphi kuni apha abamaziyo umzalwane uCaps phakamisa isandla sakho kulungile thoba isandla sakho phantsi bangaphi abakholwayo ukuba ungumkhonzi kaThixo phakamisani izandla zenu siyamthanda njengomzalwane wethu ngoku le asiyondlela ichanekileyo kakuhle yento esinokuyibiza ngokummisela kodwa ndifuna esi sihlwele andikwazanga kulicula eli cula kodwa ndifuna ukuba indincede ndililinge ukuba ngenye imini umprofeti wehla waya esibingelelweni etempileni kwaye ngelo xa wayelapho etempileni wayeyindoda elungileyo kodwa wayehleli nje ezingalweni zikauziya ukumkani kwaye wayeyindoda elungileyo kodwa nangona ngenye imini etempileni wabona into ethile xana wawela embonweni awayengazange wawubona ngaphambili wabona iingelosi zinempiko zibhabhela emva naphambili kuso esakhiwo zikhwaza ingcwele 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 inkosi uThixo usomandla ingcwele 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 inkosi uThixo usomandla then. Kwaye xa na ekwenza iintsika zetempile zaphuma kwaye wathi ya ke mna kuba ndiyindoda emilebe yinqama ebukhoneni bukathixo waqaphela ukuba nangona wayengumprofeti wayengalungam wathi ndiyindoda emilebe yinqama yaye ndihlala phakathi kwabantu abanemilebe yinqama okanye enye yengelosi yabhabha yaze yathabatha ilahle lomlilo kwaye yachukumisa imilebe yakhe yaze yathi profeta nyana womntu ungasinika inowuthi koko dade ukuba uyathanda bangaphi abalaziyo eli culo makhe umqolo ube mnye kulungile.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who go for us? Then
makhe amadoda amakhulu ngoku ajikeleze kwaye abeke izandla phezu komzwane uCaps asithobiseni intloko zethu sonke. Thixo othandekayo, iintsika zetempile zibuye zashukuma kwakhona nanjengokuba umoya wobomi obudlisa ubomi usebenza kumzalwane wethu. Ndiyathandaza Thixo njengokuba esiva oku kuvela phezulu ukuba kuthi kumele ahambe sibeka izandla phezu kwakho njengamadoda amakhulu wakho Nkosi, kwaye simnika isandla sokunene sobudlelwane, kwaye sibeka izandla zethu phezu kwakhe, kwaye sigqithisa iintsikelelo zikathixo phezu kwakhe ukuba uthambise imilebe yakhe, ukucinga kwakhe, ubuntu bakhe bonke, kwaye wangangathabatha lo myalezo wevangeli awuse kuzo zonke iintanda nembombo yakuthi umbizele kuzo. Siphe oko Nkosi, sikunika umzalwane wethu njengesixhaka sakho egameni likaYesu Kristu. Amen. Shumayela ilizwi mzalwane wam osemtsha, yiba kwixesha nangaphandle kwexesha, yohlwaya khalimela ngako konke ukuzeka kade umsindo nokufundisa. Thixo akusikelele mzalwane. Ukhe wa bendingazi ukuba ukaze umzwane uBen apha uze kuthi ndicinga ukuba selene xesha eShumayela ukanti akakaze ngokusesikweni bendicinga ukuba wenziwe naso isizathu sokuba ndimbize ummisele okanye kubekho izandla phezu kwakhe apha. Ngoku inkosikazi kamzwane uBen ilapha ndaweni ithile, wayengumntu othandekayo, yayingumfazi ongumShumayeli, wayexana yena nomzwane wethu betshata waze wamzisa emnqubeni. Xana wabona kwaye weva ilizwi, kodwa yayinenekazi encinane elihle elinobuntu obuhle, kodwa xana wabona ukuba kwakungalunganga ukuba abafazi benze oko wabekela bucala, kwaye kwaba ngathi iwela emyenini wakhe. Oko kuchanekile, obo bubupostile, leyo yindlela ekumele ukuba yiyo. UMzwane uBen uthabatha iiteyipu njengoko ndiqondayo kunye nenkosikazi yakhe. Baya eziphumileyo endleleni iindawo emva phaya ezintabeni emahlathini. Ebadlale ezi teyipu kwaye baphawule kumakhasete. Kumaxesha amaninzi bayaleqwa bakhutshelwe ngaphandle balahlelwe ngaphandle sikulindele oko kuba bonke abaphila ngokuhlonela uThixo kuKristu Yesu baya kutshutshiswa. Bangaphi apha abamaziyo umzalwana uBen? Bangaphi abakholwayo ukuba ungumkhonzi kaThixo uyifanele le ntsikelelo yokuba siyicele kuThixo ngenxa yakhe? Yabona, akangowasemzini, ube nathi iminyaka ngeminyaka. Ndimazi njengomntu othobekileyo, uyafana nam, wenza iimpazamo ezininzi, thina sonke siyakwenza oko. Into endiyithandayo kumzwana uBen, ukulungela ukukhasa ngamadolo akhe ukuyenza ilunge. Wayexana esiva ngenye imini ngomtshato noqhawulo-mtshato, yena nenkosikazi yakhe babesele belungele ukwahlukana. Ukuba uyamthanda kwaye naye uyamthanda, kodwa bafuna ukulungelana nelizwi likaThixo. Nantoni na ilizwi eliyithethayo? Yiloo nto babeyifuna. Iyathandaza ukuba uThixo iya kumsikelela uBen nenkosikazi yakhe kwinkonzo yakhe. Asibeke izandla phezu komzalwane wethu. Thixo othandekayo, sibeka izandla zethu phezu komzalwane wethu uBen ngomqondiso wokuba siyamthanda kwaye siyakholwa, Nkosi, ukuba uzimisele ukukwenzela umsebenzi bathunyelwe ngaphandle neziteyipu kuwadlala phakathi kweentaba ezithile abantu endleleni kude kwindawo apho mhlawumbi uninzi lwethu lungenakuze lufike khona. Kodwa nangoko umyalezo umele kukuba uye kulo lonke ihlabathi. Siyathandaza ukuba uya kumsikelela umzalwane wethu kwaye umnike womoya wakho kwaye wangawongeza phezu kwakhe kwaye umkhokele umalathise nenkosikazi yakhe kwezo ndawo apho mhlawumbi laa mphefumlo mnye uphandle phaya kwaye iingcango azinakuvala ide laa mvu inye ingeniswe. Akwaneliswanga ngamashumi alithoba anethoba lonke igama elisencwadini kumele lingeniswe. Bancede, Nkosi, njengokuba sibeka izandla phezu kwakhe njengoko simnxulumanisa nathi njengomzalwane wethu kwaye uncedo lwethu nokumthandazela uya kuhamba naye kwaye siyathandaza ukuba uya kumsikelela, Nkosi, naphi na apho aya khona ngegama likaYesu. Amen. Akusikelele mzalwana uBen, sandla sokunene sobudlelwane siyakunika njengabazalwane abangabalungiseleli. Thixo akusikelele mzalwana. UJohn Martin, L. Bangaphi abamaziyo L. Martin? Bangaphi abakholwayo ukuba ngumkhonzi kaKristu? Uza kuthi evela ndiyakholwa ekuqaleni ukusuka kwiqela lamaPentekoste kwaye ngoku ndicinga ukuba uyalusa kwaye wenza umsebenzi ozimeleyo. Ndimaze uL ngokuba sisicaka senene sikaKristu. Ndisokuze ndisilibale isenzo esinye, baninzi benzile, kodwa isenzo esinye sika-L. Ndikhumbula ngobunye busuku bamtsalela umnxeba xana ndandiseDallas eTexas. Okanye ndiyakholwa, hayi, kwakuyi eBeaumont, Texas. Ilungile, dade. Kwaye bona usana lwakhe lwalulele lusifa kwaye babecinga ukuba lwalusele lufile lwalungasaphefumli. Kwaye uL wenza indlela yakhe wajikela egumbini lam njengotata egoba amakhe wagoba phambi kwam njengoko ndandisebhedini. Wakhutshelwe phandle wandiwola ngeengalo zakhe wathi, mzalwana, ndiyakholwa ukuba ngumprofeti kaThixo. Ndahlala ndikukholwa oko kwaye ukuba nje unokuthetha ilizwi nangona usana lwam lufile kodwa liyakuphila kwaye usana lwakhe lubuyele ebomini luyaphila. Niyakholwa ukuba usifanele isandla sokunene sobudlelwane sala makholwa? Masithandazeni bazalwana njengokuba simbeka izandla. Bawo wasezulwini onenceba, sibeka izandla kwakhona umzalwane wethu uMartin. Siyamthuma, Nkosi, kwezona ndawo zikude owamisele zona ukuba aye. Naphi na apho kukhona, zininzi okanye zimbalwa iindlela ezisecaleni kwendlela, oohola bendlela, iindonga, ukuba kunjalo. Naphi na apho kukhona, Nkosi, zanga iintsikelelo zakho zingaba nayo. Sibeka izandla zethu phezu kwakhe njengoko simbize ngokukhawuleza kwaye simnika iintsikelelo zethu. Ukuba umoya ophezu kwethu, Nkosi, uhambe naye. kwaye uya kumkhokela kwaye umalathise kwimiphefumlo elahlekileyo ngaphandle esidongeni nakohola bendlela. Siyamthumela egameni likaYesu Kristu. Amen. Thixo akusikelele, mzalwana uMartin. Hamba ngoku kwaye iNkosi ibe nawe. Ngenjongo enye, uRichard ligama lakho. Bangapha bamaziyo uRichard Blair. Bangapha bakholwayo ukuba ungumkhonzi kaThixo. Usuka kwiqela lebandla lamaPentecost amanyeneyo. Kwaye mzalwana, umzalwana uBlair, ndikhumbula ubizo olukhulu lwakhe. Ndikhumbula kwixesha apho umzalwana uBlair engafuni ukundikholwa ukuba kwakukho umoya osebenzayo kunye naye umxelela ukuba ndingowobuxoki. Kwayengethuba wayehleli kanye emhlanganweni, umoya oyingcwele wajika wayibiza. Kwaye wayesele kulungele ukuqhekeka, kwaye yiloo nto eyamenza ukuba abe kweso simo. Kwaye ndikhumbula umfazi wakhe othandekayo enditsalela umnxeba ngenye imini wathi, "Mzalwana uBrenham, ndiyakholwa ukuba uRichard uza kufa." Kwaye wayene, "Ndiyakholwa," isikhafu. Waya wasibeka phezu kwakhe njengoko ndandimcelile. Ndathandaza, nanku elapha. Usana oluncinane lalukwingozi okanye inkwenkwe yakhe kwingozi kuba abazange banike ithemba kakhulu ngayo kunye nomonzakalo entloko. Kwaye ngomthandazo nangomnxeba usana lwaphiliswa. Ndiyakholwa ukuba umzalwana uBlair ulingqina lenyani likaKristu. Nithandaze ukuba iintsikelelo zenu zihambe naye. Bazalwana, bekani izandla zenu phezu kwakhe. Thixo othandekayo, ukubandakanya umzalwane wethu onobubele nobekekileyo, umkhonzi wakho othe waphuma nkqu nakwiqela lakhe uze ahambe ekukhanyeni. Bawo, siyathandaza ukuba umsikelele umzalwane wethu uBlair njengoko simthumela ngeentsikelelo zethu kunye negunya lethu ngezandla zethu phezu kwakhe naphi na apho unokumbizela khona. Nkosi, nakuphi na umsebenzi onokuba nguwo, wanga umoya wakho ungahamba nomzalwane uBlair. Ukhokhele kwaye umalathise kwezo zilahlekileyo nezifayo kweli hlabathi kuze ancede afumane laa mvu ilahlekileyo ukuba abe nokuyibuyisela ebuhlanti naphi na apho inokuba khona. Nantoni na onayo ngaye, Nkosi, sicela nje ukuba umoya wakho umkhokele kwaye umalathise kuhambo lwakhe lwasebomini. Singabazalwana bakhe ngokumnika isandla sokunene sobudlelwane. Sikucela ukuba uhambe naye egameni likaYesu Kristu. Amen. Isandla sokunene sobudlelwane, Thixo akusikelele, mzalwane uBlair. Sinawe ikhulule pesenti, sikuthandazela kwaye siyakwenza nantoni na esinokuyenza ukukunceda. Thixo akusikelele. Uthini? Ngubani? Merlin Anton P. Ebandleni, nabani na omaziyo umzalwana uMerlin Anton mtsha kum. Ewe, ndixolele mzalwana. Ukusuka kwiSalvation Army kunjalo oko ndiyamkhumbula ngokuqinisekileyo, ndiyamazi ngoku. Ndiye nje ubuso bakhe abukhange bubonakale buqhelekile kum njengoko ngeli xesha. Bangapha bamaziyo ukuba yindoda yakwaThixo. Bangapha bakukholwayo ukuba uThixo usebenza naye. Phakamisani isandla senu. Ingaba niya kumthandazela? Ngoku mzalwana, siyazi ukuba usuka kwiqela elikhulu labantu, umkhosi wosindiso. Bangabantu abakhulu kodwa umkhosi wosindiso wenza umsebenzi omkhulu phandle esitratweni. Sina kuthetha nto ngokuchasene neNazarene, ibandla lamaPentecost okanye umkhosi wosindiso okanye nayiphi na kuzo ngabazalwane bethu. Kodwa uyabona, siyakholwa ukuba singabathwali bomyalezo omkhulu wale yure kanye siphila kuyo. Ufuna ukwenza oko nathi? Basithobiseni iintloko zethu ngeli thuba sibeka izandla zethu kumzalwane wethu. Bawo wasezulwini othandekayo, ungulowo owenza ubizo, ungulowo ulidlisa ubomi ilizwi ukuze babe nokukholwa. Kwaye sibeka izandla zethu phezu komzalwane wethu othandekayo njengesigunyaziso sokuba siyakholwa ukuba wena unaye kwaye uya kumnceda. Sithumela iintsikelelo zethu naye ukuba thina bakholwayo ukuba sidlule ekufeni sangena ebomini. Kwaye ngoku sibambe amandla adlisa ubomi ezintliziyweni zethu ngoba balo lukaThixo. Sibeka izandla phezu komzalwane wethu kwaye simthumela neentsikelelo zethu ukuba uya kumkhokhela kwaye umkhokhelele kwaye umalathise kuzo zonke iintanda zehlabathi. Nkosi, oko umiselwe ukuba aye khona, wanga umoya wakho ungahamba naye umnike impilo nokumelela nempumelelo kulungiselelo lwakhe kuba simthumela egameni likaYesu Kristu. Amen. Thixo akusikelele emzalwane. Eso sisanda sokunene sobudlelana. Yazi bazalwane, qhawulani naye ngezandla bazalwane ngolo hlobo. Ke ukuba wena kulungile. Nkosi nisikelele nonke. Wena nantoni na oyinkqonelayo kwaye yakho ukuba ukubani igama lakho? Umzalwane uKhare. Lo umzalwane uKhare ovela eCincinnati. Nabani na omaziyo umzalwane uKhare phakamisa eso ekubeni evela eCincinnati yathandabuza ukuba nabani na uyazi. Uthi wayekunye neqela kwaye elo qela lalifuna ukumisela abafazi njengabalungiseleli, akazange akwazi ukuyinyamezela kwaye kwafuneka ohlukane nabo. Yiloo ndlela kanye endahlukana ngayo nemishinari yamabhaptisi ugqirha Roy E. Davis bangaphi abakhe bamva ngokuqinisekileyo nikwenzile. Yabona, wayefuna ukumisela abanye abafazi abashumayeli kwaye ndathi hayi mhlakazi, njengendoda enkulu ngathi andinakukwenza oko ngokuqonda ichasene nelizwi likaThixo. Andikwazi mzalwane uKhare, kodwa phezu kwesiseko sobungqina bakho naloo nyaniso oyimeleyo, asinanto ichasene nabo bafazi ngoodade bethu. Siyabathanda kodwa siyakholwa ukuba banendawo yabo kwaye bamelwe kukuba bahlale. Yabona, kwaye siyakholwa ukuba basisithandwa sendoda umncedi kwaye ngokunjalo sicinga ukuba basesona sipho sikhulu ngaphandle kosindiso awakhe uThixo wasinika indoda. Kodwa akanandawo epulpitini ngokwelizwi likaThixo. Phezu kweso siseko nokholo lwakho kuThixo, sibeka izandla kuwe njengobudlelwane ukuba uze uhambe nathi. Sibekeni izandla phezu kwakhe. Bawo wethu osezulwini othandekayo, lo mntu mtsha ndiyakwazi nje ukuba uziva njani. Uye wakhutshelwa ngaphandle ngenxa yenyaniso yokwenene. Oko umntu akaye kuphila ngasonga sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi. Ke sibeka izandla kuye, sibeka iintsikelelo zethu kuye. Wanga umoya wakho ungamkhokela umkhokelele kwaye umalathise kulo lonke uhambo lobomi kuya naphi na apho wena unokumthumela khona. Nkosi, makazi ukuba siyamthandazela kwaye siyakubala uncedo kuye kwaye simxhase okoko nje samela inyaniso. Siphe Nkosi, simthumela egameni likaYesu Kristu. Amen. Thixo akusikelele, mzalwane uKhare. Beka nje ezo zandla phezu kwabo abohlukeneyo, nonke nikanobubele bezandla sokunene sobudlelwane koko. Umzalwane uRadel apha kazange amiselwe ngokusesikweni apha ebandleni. Ngaba bangaphi abamaziyo umzalwane uRadel? Siyamazi sonke. Bangaphi abaziyo ukuba uyindoda yakwaThixo? Bawothandekayo wasezulwini, yiba njengokuba amadoda amakhulu akho bebeka izandla phezu kwalo mzalwane oye wagqitha emanzini anzulu anodala. Ulibonile ibandla lakhe lisiwa, uyibonile yonke into isenzeka, kodwa nangoko wakholwa. Nangona sibeka izandla zethu phezu kwakho kwaye sigqithisela iintsikelelo zethu kuye. Thambise Nkosi ngokunamandla ngelizwi Nkosi, kwaye umthumele kuzo zonke iintanda zomhlaba. Makube phezu kwakhe umncede kwaye umthumele egameni likaYesu Kristu. Amen. Mzalwane uRadel, uhleli unesandla sokunene sobudlelwane. Ndiyamazi mzalwane uRadel, kubonakala ngathi yinkwenkwe yam. Tata wakhe nam umama sazana ixesha elide kakhulu, kwaye ndiyamazi mzalwane uRadel ukuba ungumkhonzi kaThixo. Ndiye ndakhonza naye. Thixo akusikelele mzalwane uRadel. Ubani igama lakhe? Ungubani mzalwane? Mzalwane uMartin. Uyamazi mzalwane uMartin? Ungubani igama lakho? Mzalwane uMacomas. Ndiyaqikelela ukuba kukho mntu umaziyo apha kodwa ungu-ewe. Le ndoda ilapha iyamazi umzalwane uTaylor. Kwaye uza ukuba kubekwe izandla phezu kwakhe ukuba abe ngumthwali wevangeli umzalwane uMacomas. Uvela phi umzalwane uMacomas? Rockford, Illinois. Oh, kunjalo oko, ukusuka eTucson. Oh, ndiyawukhumbula umnxeba ngoku, ndimisa iNkosi. Uthini? Udade wenu ke ulapha ngoku, wathandazelwa ngobunye ubusuku usuka eTucson ngomnxeba kuba wayekhubazekile kubusuku obumbalwa obugqithileyo. Kwaye ulapha ngoku umzalwane uMartin uyayazi sihlobo, akumbangalisi efuna ukuthabatha umyalezo. Sibeke izandla phezu komzalwane wethu. Thixo othandekayo, ndibeka izandla kunye naba abanye phezu komkhonzi wakho kwaye simnike isandla sokunene sobudlelwane.
the
Ithandaza kuba iintsikelelo zikaThixo zizawo ukuba ummisele ukuba abe njalo. Intsikelelo yakho mayebe phezu kwakhe, kwaye umkhokele kwaye umalathise egameni likaYesu Kristu. Amen. Sandla sokunene sobudlelwane, mzalwana wam, nabo babe nawe, Thixo abe nawe. Ewe mzalwana, kulungile mhlekazi, yakholwa ukuba longu umzalwana uDarius andi. Le ndoda ngumzalwane uDarius. Uvela phi mzalwane? EBlack Rock, Arkansas. Mzalwane, bendimazi. Omnye umntu ndiyakholwa apho wathi umzalwane uBrewer ndiyakholwa ukuba ndihlangene nabo ngale ntsasa. Kwaye udade uVale ndiyaqikelela umzalwane uVale nabo abamaziyo kwaye bemazi ukuba uyindoda yakwaThixo, umkhonzi kaThixo, yamangalisa. Ke ngoku, mzalwane wam othandekayo, ukuba ngumthwali womyalezo, sifuna wazi ukuba siya kuma emva kwakho, senze konke sinako, sakukuthandazela ukuba nawe uya kuwuthwala umyalezo ukusa ekupheleni naphi na apho uThixo akumisele ukuya khona. Masibekeni izandla zethu kumzalwane wethu uDarius. Thixo othandekayo, sibeka izandla zethu phezu komzalwane wethu, simnika isandla sokunene sobudlelwano, kwaye simthumela egameni likaYesu Kristu ukuba uya kumthambisa. Kwaye unike isandla sokunene sobudlelwano, kwaye umoya wakho uhambe naye, umkhokele kwaye umalathise egameni likaYesu Kristu. Amen. Thixo akusikelele mzalwane. Oku ndiyakholwa mzalwane uAntoni. Abaninzi benu bayamazi mzalwane uAntoni, ube lapha kunye nathi ixesha elide. Ndiyamazi ukuba ungumkhonzi kaKristu ngokwam. Ndiyakholwa ukuba uyindoda eselula ezinikeleyo. Akazange abekwe izandla ngokusesikweni, wayengazi ukuba oku kuyeza zihlobo, yabona. Kodwa ngoku kulungile njengalo naliphi. Ke siza kubeka izandla kumzalwane uAntoni kwaye simnike nje isandla sokunene sobudlelwane. UThixo umelwe kukwenza ukummisela, oku ukumazisa nje, kwaye niyazi ukuba siyamkholwa lo mzalwane kwaye siyamthanda kwaye ungomnye wethu kumyalezo, kwaye sifuna ukuba afumane iintsikelelo zikaThixo, kwaye yiloo nto esiyicelayo kuye. Masithandazeni njengokuba sibeka izandla zethu phezu komzalwane. Thixo othandekayo, lo uthobekileyo umncinane umkhonzi wakho wase-Italy Nkosi, uyeza ngobusuku ukuba kubekwe izandla phezu kwakhe, kwaye isandla sokunene sobudlelwane solulelwe kuye ngokusesikweni usuka ebandleni Nkosi. Amandla akho amakhulu athumelele nkwenkwana iselula kwiindawo zomhlaba kunye neengqondorha oyibizele kuzo, kwaye wangangahamba abahlangule abo bantu esonweni nasekuguleni, kwaye akukhonze wena Nkosi yonke imihla yobomi bakhe. Kwanga ungamkhokela umnqwanqwade, zanga iintsikelelo zethu zingaba nayo njengokuba simthumela egameni likaYesu Kristu. Amen. Thixo akusikelele. Andazi, sikunxibelelwano lomnxeba, $50 ngomzuzu. Ngaba kukho umntu othile apha wayefuna? Nyathela apha ubize amagama enu, ningobani na bazalwane, nje kumboko kanye apha phezulu, baxelele nje. Ngaba abo ngabo bazalwane bam, la madoda, niyakholwa ukuba lo myalezo uyinyaniso uvela kwilizwi likaThixo? Ngaba niyakukholwa oko ngentliziyo yenu yonke? Kulungile, kwaye niyanqwenela kwaye nicinga ukuba sibeke izandla phezu kwenu. Sifuna ukuba nazi ukuba sinani kwaye siyakwenza nantoni na esinokuyenza ukuninceda. Ke ngoku ndifuna nina abazalwane ukuze ndibe nokubeka izandla phezu kwabo nam. Ninyukele apha ngoku kwaye masithobiseni iintloko zethu sonke njengokuba sibeka izandla phezu kwabo. Thixo othandekayo, nali iqela lamadoda, beka izandla zam phezu komntu ngamnye kubo egameni likaYesu Kristu inyana kaThixo. Kwaye wanga wena obabizayo ukuba babe ngabalungiseleyo ukuba babe nokuyishumayela Nkosi yonke imihla yokuphila kwabo, kwaye bashumayele ivangeli kuyo yonke indawo. Sibanika isandla sokunene sobudlelwano, kwaye sithandaza iintsikelelo zakho zibe kunye nabo Nkosi njengokuba sibasikelela sithumela iintsikelelo zethu yanga ingaya kuwo wonke amathanda omhlaba obabizele ukuba baye kuwo bangabangasebenza bakukhonze ngokwesakhono eso obabizele kuso bangabangabakhonzi bakathixo abangamakhalipha siphe Nkosi kwaye sikucela egameni likayesu Kristu thixwanisikelele ngamnye bazalwana thixwanisikelele thixwanisikelele mzalwana thixwakusikelele thixwakusikelele mzalwana Humes inkosi ibe nani ngamnye malisikelelwe iqhina elibophayo iintliziyo zethu kuthando lobukristu ubudlelwane bengqondo ehlobeneyo fana naleyo yangentla ingaba kamangalisi na cinga njengoku bangapha balungiselela abakhoyo apha bokuhlwanje ekubekwe izandla phezu kwabo andizange ndiyazi ukuba besikolo unxibelelwano ngomnxeba kuba abantu phandle phaya baya kundixolela ngakho oko bendingayazi yabona bendingazi nje ukuba baya kunxibelelanisa lo myalezo mncinane ngokuhlwanje kodwa thina ngoku siza kufunda ilizwi kwaye sithandaze ndize ndingene ngqo kulo myalezo ndiva ukuba umoya oyingcwele ofuna ndiwuzise kuni ngokuhlwane kwaye ngoku ngeli thuba sibuyela emva kwisicatshulwa ndiya kusazisa kwimizuzwana masityhileni kwinumeri isahluko samashumi amabini anesibini umqolo wamashumi amathathu ananye inumeri 22:31 ukwenzela isicatshulwa ngeli lixa usatyhilayo ukuba uyakuthanda ukufunda yifunde okanye uyiphawule ndifuna ukuba nindikhumbule nonke ngoku ndide ndinibone kwakhona ndiyathemba ngelinye ixesha kweli hlobo inkosi ithandile kwaye ukuba nantoni na iyenzeka andizukwazi ukuya phesheya kwezilwandle ndiyakubuya kodwa ngoku siyakholwa ukuba indlela akusebenze ngayo oku nxa zonke ukuba umoya oyingcwele uya kusithumela ngoku ngendlela ayinyulileyo ngokwakhe ukuba asithumele kwaye yiloo ndlela sifuna ukwenza ngayo inkosi isikelele bawo simalunga nokufunda ilizwi lakho uya kulisikelela kwaye ulithambisele ekuqondeni kwethu sikucela egameni likayesu Kristu amen incwadi yenumeri sahluko samashumi abini anesibini kunye nomqolo wamashumi amathathu ananye waze uyehova wawavula amehlo kabhilehamu wasibona isithunywa sikayehova simi endleleni sirhole ikrele laso ngesandla saso waze wathoba intloko yabo waqubuda ngobuso bakhe ngoku ekufundweni koku ukwakha isiqendwana koku ndifuna ukuthabatha umxholo ingaba uthixo ukhe ayiguqule ingqondo yakhe ngelizwi lakhe eso sisiqendwana esisiso kwaye inyaniso enkulu esimele kukuyiqonda ingaba uthixo angathetha nantoni na aze ngoko athi ndiyaxolisa ndiyitshile ingaba uthixo angalibuyisela umva ilizwi lakhe emva kokuba elithethile ngoku kule ntetha ilapha isizathu sokuba ndityumbe le ntetha kungenxa yokuba yenye yeengxelo zebhayibhile ukuba umfundi ukuzama ukubona okanye ukuzama ukuthi uthixo uyayitshintsha ingqondo yakhe oku uyafana nokungaphezulu ukuba watshintsha ingqondo yakhe kuyo nayiphi na indawo ebhayibhileni endiyaziyo ngayo ngokuba wamxelela enye into uBileham kwaye ngoku wamxelela nenye kwaye ngoku abantu abanintsi bazamile ukwenza uBileham nje umvumisi okanye into ethile kodwa uBileham wayengengomvumisi wayengumprofeti wenkosi ngoku siza kuba bufumana ulwandlalo lomyalezo kuqala Israel wayekuhambo lwakhe olusuka ePalace ukuya ePalestina esuka eYiputa kwaye inkosi yayinabo kwaye babe lonke utshaba obeluvuka phambi kwe-Israel lwasuswa laphuma endleleni ngokuba wathi uthixo uyakuthuma oonomeva phambi kwabo alugxothe utshaba oko nje besahamba ngokuthobela umyalelo wakhe umsebenzi awuzange ube mkhulu kakhulu ama-amaleki iingxilimpela zaloo mhla zazingathethi nto kwisrayeli nangona babe ngamadoda amancinane ngesithoba kodwa babehamba ku-itsho inkosi akukhathaliseki nokuba yayiyintoni na inkcaso. UThixo wahlala ebona kuba amazwi akhe edinga akazange asilele uIsrayeli. Kwaye uIsrayeli weTestamente endala ungumzekelo womtshakazi weTestamente entsha bephuma kwihlabathi bematsha endleleni eya eKanaani kanye iKanaani esiya kuyo iminyaka eliwaka. Ngoku siyaqaphela uMowabi apha ungumfuziselo webandla kwaye uMowabi babesandula ukubulala ookumkani abathile kwaye balusabisa utshaba babulala yonke into balithimba ilizwe benyuka ngakwaMowabi. Ngoku uMowabi wayengelo hlanga lwabahedenyi nakancinci. UMowabi wayeluhlanga olwalukhonza kwalo Thixo wayekhonzwa nguIsrayeli. Kwaye ilizwe lakwaMowabi ekuqaleni laqalwa ngunyana kaLoti ngentombi eyeyakhe kwaye yena ekubeni engumseki wesi sizwe kwaye walungelelanisa abantu bakhe abadumileyo nokunjalo kwaye wenza uhlanga olukhulu ukuphuma kuso kwaye banda baze baqhubela phambili. Kwaye ngoku uIsrayeli wayengowembewu kaAbraham ingeyiyo ekaLothe. Uisrayeli waphuma kuIsake kuYakobi kwaye uIsrayeli waphuma kwezo zizwe zilishumi elinesibini kuYakobi owathi kamva wabizwa ngoIsrayeli ngokuba wazamana nenkosi. NoMowabi apha ngoku koku wayenina bantu baphandle kwiminxeba. Funa kuqala ndithi ukuba andifuni kugxeka kwaye ndiyathemba ukuba andinjalo. Kodwa umyalezo endiwunikiweyo ndimelwe kukuba ndithembeke kuloo myalezo okanye ndiyakuba kumanahanisa. Ndiyabona andikwazi ukuthetha ngaphezu koko ndikuthunyiweyo ukuba ndikuthethe. Kwaye ndicinga ukuba utshaba olukhulu kuluntu lwamaKristu namhlanje ziicawe ezingumbutho. Ndiyakholwa ngentliziyo yam yonke ukuba ekugqibeleni iya kubumbekela kuphawu lerhamncwa, nto leyo ndicinga ukuba ndingakungqina oko ngeBhayibhile ngoncedo lukaThixo. Sele ndiyenzile ukuba ziya kuzibumbekela kuphawu lwerhamncwa kwibhunga leenkonzo zehlabathi ukuba uThixo akazange enze nangaliphi na ixesha wakhe waqaphela ibandla elibe ngumbutho. Ibandla elingumbutho zange akazange akwenze. Kwaye ngalo lonke ixesha laa ndoda isenza umbutho, umoya kaThixo wawumka uzange ubuye kwakhona. Buza nawuphi na umbhali-mbhali okanye unokuba ngumfundi ngokwakho. Zange kana besenza umbutho uThixo wawubeka eshelfini kwaye kulapho waya khona wahlala ukusukela ngoko. Bakhula ngamanani kodwa zange ukuvuswa kukamoya zange kwakhona. UMowabi apha ngumzekelo wokunjalo ngokuba babesisizwe esingumbutho kwilizwe labo njengakwihlelo labo kwaye phaya babe neenkolo zabo kwaye inkolo yabo yayiyinkolo enye naleyo uIsrayeli wayenayo. BabengamaMowabi kwaye bekholelwa kuYehova uThixo kodwa babeliqela elihleliweyo labantu. Kwaye ngoku njengoko bemele ibandla lemvelo, uIsrayeli umele ibandla lokomoya kuhambo lwalo. Ngoku uIsrayeli wayengesosizwe singumbutho okoko nje besalandela uThixo babezimele benyuka abaphambuke kungekho ndawo yakuya naphi na apho intseka yomlilo yaya khona babehamba nayo. Babengesosizwe sihleliweyo baye benento ephilayo phakathi kwabo ukuba ulwaluko lwalubanike oko phantsi komyalelo ngoThixo kodwa zange babe sisizwe singumbutho ngeli xesha. Xana ekugqibeleni besiba sisizwe singumbutho kulapho bawakhona baze bamala uMesiya wabo. Kwaye ngoku sifumanisa ngalo lonke ixesha ukuba xana aba bemvelo nabakamoya imimoya yecawe nemibuli ihlangana kusoloko kukho ungquzulwano, akuzange kusilele ukuba njalo. ihlala ingquzulana ngokuba sifumana ukuba ngaphakathi phaya kukho umona kwaye phaya kulomona kubangela ufaniso lwenyama ukulinganisa kwaye siyifumana ngaphakathi namhlanje njengokuba kwakunjalo ngoko xana uThixo esenzela umntu into ethile wonke umntu uzama ukuxelisa kanye njengokuba uThixo wenzayo kuloo mntu yabona ibangela ukhuphiswano kwaye yenza okwenyama kwaye ngoko ukuba abanako kwelinye icala fumana iziphumo zokomoya ngoko bayithabatha ngamandla wezopolitiko okanye babambise ngento ethile ukuze baphazamise iingqondo zabantu ukuba batsale abafundi emva kwabo. Yiloo nto kanye eyenzekayo kwasekuqaleni njengoKhayini no-Abheli omabini amakhwenkwe apha emhlabeni kwaye xana u-Abheli wasondeza kuye uThixo umbingelelo ogqithisileyo kunokaKhayini kwaye uThixo wamngqinela u-Abheli ngokuhla kwaye alamkele idini lakhe yabanga umona kuKhayini ukuba ebemmonela umntakwabo wakhe kwaye wambulala umntakwabo. Yaqala ekuqalekeni ukuba xana owemvelo nowokomoya ukanti uKhayini no-Abheli babinqula uThixo omnye bobabini bakha uhlobo olunye lwezibingelelo kwaye bobabini banqula uThixo omnye kwibandla elinye kwisibingelelo esinye kodwa uKhayini ngokuqiqa kwenyama wazisa iziqhamo zomhlaba kwaye wazibeka phezu kwesibingelelo njengedini ecinga ukuba ngokuqinisekileyo oku kuya kuphendula kuThixo ukuze kucama kushelwe ngoko umele ukuba wazise njengoko abantu becinga namhlanje ama-apile lawo uAdam noEva abawadlayo awabangela isono kwaye nokuba yintoni na ndiyacinga ukuba ngoku bayifumene phantsi ukuya kwirharnati okanye into ngoku abanye babo bathi kungekudala kwakungenye into kwaye kodwa uAbheli wayenedini elilungileyo wayesazi ukuba ligazi elakwenzayo ke wazisa imvana kwaye xana uThixo esamkela elakhe ngoku uAbheli ngokholo ngesityhilelo akukho indlela yimbi kwakungekho Bhayibhile ibhaliweyo ke uyabona isiqalo sobulungisa inyaniso kaThixo etyhiliweyo kwaye lonke ibandla likaThixo ophilileyo lakhelwe phezu koko. UYesu ngenye imini evela entabeni wathi kubafundi bakhe bathi abantu ndingubani na mna nyana womntu omnye wathi unguMoses nomnye wathi ungu-Eliya kwaye unguYeremiya okanye omnye wabaprofeti wathi kodwa nina nithi ndingubani na. Kulapho umpostile uPetros waphenjelelwa nguThixo edliswe ubomi ngumoya wenza laa ngxelo imangalisayo wena unguye uKristu unyana kaThixo ophilileyo. Phawula intetha unoyolo wena Simoni nyana kaYona inyama negazi azikutyhilelanga oku ubawo wam osezulwini ukutyhilile oku kuwe wena ungusimoni phezu kolu lwalwa oluphi lwalwa ngoku amakatolika athi phezu koPetros ulwalwa ilitye elincinane kwaye amaprotestanti athi phezu koKristu ulwalwa ingekukwahluka kodwa kwakuphezu kwesityhilelo awayenaso uPetros ukuba wayengubani na. Akukho mntu nokuza kum wathi uYesu ngaphandle kokuba ubawo wam amtsala kwaye bonke ubawo andinike bona bayakuza kum wena unguKristu unyana kaThixo ophilileyo. Unoyolo Simoni nyana kaYona inyama negazi zikutyhilelanga oku kodwa ubawo wam osezulwini phezu kolu lwalwa ndiyakulakha ibandla lam kwaye amasango elabafileyo akalikulwelisa ilizwi likaThixo elityhilekileyo lokomoya. Qaphela uAbheli ngokholo kuThixo wanikela umbingelelo obalaseleyo kakhulu kwaye ikholwa lenyama lacinga ukuba yimisebenzi yezandla zalo ukuba neziqhamo zakhe kunye nomnikelo wakhe omhle awawuzisayo ukuba uThixo wayeza kuwuqaphela kwaye yenza unquzulwano. Ifumana ukuba uAbraham noLote kwafuneka banquzulane. Ufumana ukuba uMoses noDathan uKora baba nonquzulwano olufanayo. UMoses engumprofeti omiselweyo kunye nelizwi lenkosi wangqinelwa ukuba unyulelwe ukuba abe yinkokheli yabo ngelixa nokuba uAbraham wayezithenjisiwe zonke ezi zinto. Kwaye apha uMoses wenza kanye oko uThixo wayethe iya kuba kuko kuyakwenzeka. Kwaye uKora engowenyama wayefuna ukuvelisa umbutho phakathi kwabo, wayefuna ukwenza iqela lamadoda. Kwaye uThixo akasebenzi nabantu ngolo hlobo. Yabonisa kanye phaya kwesasibhalo umfuselo wohambo namhlanje ukuba umbutho akuyiyo into uThixo ayimiselayo. Kuba kwamsinyane uKora ekwenzile, wathi kuMoses, uthabathela kakhulu phezu kwakho. Amanye amazwi, ibandla liphela lingcwele, kutheni usithi nguwe kuphela indoda engcwele. Awunalungelo lokuyenza nayiphi enjengaleyo. Uzama ukuzenza umntu othile omkhulu. Sonke singcwele, sonke singabantwana bakaThixo. Moses wajika nje intloko yakhe wahamba. Wathi, Nkosi, yintoni endinokuyenza? UThixo wathi, zahlule kuye, ndonele yiyo. Kwaye wamginya emhlabeni. Yabona, kwabakho ungquzulwano xana okwenyama nokukamoya kuhlangana. Kuhlala kukho ungquzulwano xana uYudasi noYesu behlangana. Kwabakho ungquzulwano, omnye unyana kaThixo nomnye unyana kaSathane. Kanye njengoKhayini noAbeli, kwabakho ungquzulwano xana behlangana. Omnye wabo wayengunongxowa webandla, omnye engumalusi. Kwaye njengangoku siza kulo mhla kwinto enye kwakhona, ihlelo lenyama kumtshakazi kaKristu wokomoya. Umtshakazi wokomoya kaKristu wahluke kakhulu kwimibutho yenyama kude kungabikho kuthelekiswa kubo konke konke. Ngokuqaphela, okwemvelo kuhlala kuzama ukufuzisela okomoya, kodwa njengakuYakobi noEsau ayisayi kusebenza. Ayinakuba njalo. Ngoku xana kusiza ekwenzeni imisebenzi elungileyo, ndiyakholwa ukuba uEsau eneneni wayeyindoda engcono kunoYakobi emehlweni abantu. Wayezama ukuhoya utata wakhe, wayeyimfama umprofeti, ezonke ezi zinto wayezama ukuzenza. Kodwa nangoko uEsau akazange acinge malunga noko engumsebenzi nje wenyama. Wayecinga ukuba angangena ngento ayenzileyo ukwenzela umntu into elungileyo, nto leyo konke kwakulungile. Kodwa uYakobi ngomphefumlo wakhe uphele yayikukufumana obaba uzibulo. Kwaye yiloo nto uThixo wayiqaphelayo kuye kokokomoya. Qaphela, kwaye ihlala ibangela owemvelo ukuthiya owomoya. Yabangela uKhayini athiye uAbeli, yabangela uKora athiye uMoses, yabangela uYudasi athiye uYesu. Kwaye ngokuqhubelekayo iyahamba. Ibangela owemvelo amthiye owomoya, kwanjengokuba uKhayini wamthiyayo ekuqaleni uAbeli, lo uThixo wamkela idini ukusuka kuye. Kwaye bazame ukubatshabalalisa, kuba zama ukutshabalalisa impembelelo, bazama ukutshabalalisa yonke into ngokuba ayiyonto kodwa umona. Yaqala kuKhayini kwaye yangqinwa ukuba yayingumona. Ekuseyinto enye namhlanje xana owemvelo owenyama nowokomoya behlangana ndawonye, ingqina ukuba nguSathane. Akukho ndlela yimbi ukuba umona usuka kuSathane. Kwaye ngoko kubangele ukulinganiswa kwenyaniso. Umntu othile azame ukulinganisa into angeyiyo, abakumiselwanga ukuyenza. Kukangakanani okoko sikubonileyo kule mihla yokugqibela? Oh babe, kukangakanani na? Ke simbona uThixo esenzela, akayitshintshi ngonaphakade ingqondo yakhe ngelizwi lakhe lokuqala, kodwa lowo ambizayo, lowo ammiselayo, akukho namnye unokuyithabatha loo ndawo. Akukho namnye unokuthabatha indawo kaMoses, nokuba bangaphi na ooKora bavusiweyo, kwaye bangaphi na ooDathan. KwakunguMoses uThixo wayembizile nokuba kunjalo. Kodwa kwaye ukuba abantu abanakuhamba kwintando yakhe egqibeleleyo, unayo intando mvume eyakukuvumela uhambe kuyo. Qaphela, uyayivumela, kulungile, kodwa uya kuyenza isebenzele uzuko lwayo. kwintando yakhe egqibeleleyo. Ukuba ubungathanda kwaye njengokuba ekuqalekeni yayingeyontando kaThixo egqibeleleyo ukuba abantwana bazalwe emhlabeni ngokwazana kwendoda nomfazi. Hayi mhlekazi, uThixo wamdala umntu eluthulini lomhlaba, waphefumlela kuye impefumlo yobomi, waze waba ngumphefumlo ophilileyo, wathabatha kuloo ndoda umncedi, kwaye wamenzela umfazi. Oko kwakuyintando kaThixo yokuqala nentando yemvelo. Kodwa xana isono sangenayo kwaye senze oko sakwenzayo, ngoko wavumela indoda ukuba itshate umfazi ngokusemthethweni kwaye ibe nabantwana ngaye. Qhamani nande kwaye niwuzalise umhlaba ngoko, ukuba leyo indlela eniya kuyenza ngayo. Kodwa uyabona, ayizange ibe yintando yakhe egqibeleleyo. Oko ke, zonke ezi zinto zinesiqalo zimele zibe nesiphelo. Sonke isono simele ukufika kwintshabalalo. Sonke isono simele ukupheliswa. Ke ngoko, kwiminyaka eliwaka emikhulu xana uvuko lufika, asisayi kubuya sizalwe ngokutsha ngootata noomama bethu. Kodwa uThixo, njengoko wenzayo ekuqalekeni, uya kubiza umntu ukuphuma eluthulini lomhlaba, nomncedi wakhe abe naye. Kunjalo oko, yiloo ndlela awenza ngayo ekuqalekeni. Ke ngoko, uThixo akaze ayitshintshe ingqondo yakhe ngayo nantoni na, kodwa uya kukuvumela ukuba uqhubeke. Ngoku, le indlela ende kufikelela kule nto ndifuna ukuyithetha apha malunga noku. Kodwa ndifuna ukuba uyiqonde, uyabona. UThixo uya kukuvumela wenze into ethile, kwaye akusikelele kuyenzeni. Kodwa nangoko, akuyontando yakhe egqibeleleyo. UThixo wamvumela uIsrayeli ukuba athabathe umthetho. KuEksodosi ahluko se-19. Xana ubabalo lalisele linikwe umprofeti, intsika yomlilo, ixhwane ledini, amandla okuhlangula. Kodwa bakhalela umthetho. Yayingeyontando kaThixo, kodwa yafakwa ngenxa yokuba umntu wayeyifuna, kwaye waqalekiswa ngalo mthetho awayeyifuna. Kokungcono ukuba nentando kaThixo. Yiloo nto wasifundisa yona. Intando yakho mayenziwe, ubukumkani bakho mabufike. Intando yakho mayenziwe. Kufuneka sizithobe kwintando yakhe nakwilizwi lakhe. Musa ukuyibuza, ikholwe. Ungazami ukufumana indlela yokulijikeleza, lithabathe njengendlela eliyiyo. Abaninzi bafuna ukujikeleza, bazame indlela ethile. Kwaye xana usenza, uzifumana uqhubeka, ufumana uThixo ekusikelela, kodwa usebenza kwintando omvume yakhe, kwaye kungekuyo intando egqibeleleyo yakhe, intando engcwele. Uyayivumela njengoko besenditshilo, kodwa akasayi kuyivumela ukuba kube intando yakhe egqibeleleyo. Kodwa uya kuyenza ukuba isebenze ukuzukisa nokusikelela intando yakhe egqibeleleyo, kwaye ekuzaleni ngokwesono yenye yakho. Ngokuqaphela, uMowabi okokuqala wayesisizwe singumqhakwe, saqala singumqhakwe, ukanti ngaye utata olikholwa nentombi elikholwa. Kanye njengokuchanekileyo ukuba uya kufuzisela oko kwaye usebenzise ingqondo yokomoya, ungalibona elahlelo limi phaya licace kanye njengayo nayiphi na into ngokuqinisekileyo. Yabona, iyonke loo nto ayilunganga ngokupheleleyo. Kwaye khangela, xana iziswa yaqala ngolo hlobo, ayinakuze iqhubeka njengebhola yekhephu, iqhubeka nje iqengqeleka ngakumbi nangakumbi, ufumana impazamo enye kwaye uqale kuloo mpazamo inye. Kwaye nje uya kuhlala uqengqa into enye emva kwenye, kwaye into enye njengenye, zonke emva kwenye. Kwaye yiloo ndlela ibandla elaqala ngayo. Leyo yindlela elaqala ngayo eNicaea, eRoma, xana ibandla lamaRoma iKatolika ekuqaleni apho livela khona yayiyiPentecost. Kodwa xana besenza umbutho kwaye bazisa abantu abadumileyo ebandleni, baqalisa ukwenza benemithandazo namaso abalekayo nokuthandazela abafileyo nazo zonke ezinye izinto, kwaye ngoko nje yaqalisa ukuqengqeleka ukusuka kwenye impazamo ukuya kwenye, enye impazamo ukuya kwenye. Kwade khangela apho iye yakhona. Akukho nakunye ukumelwa kwePentecost kuyo konke konke, yabona. Impazamo enye ichola enye ichola enye, inye kuphela into onokwenziwa oko kukucoca okubhaliweyo kwaye ubuyele ekuqaleni. Xana uMartin Luther waqalisa ngogwetyelo, eli kumele ukuba lelona banda lihambele phambili lamaLutera, yabona. ukuba uluda xana esenza umbutho wayengena kuthabatha ungcwaliso lukaWesley ukuba wayengumbutho kwaye amadoda ayengenako ukuyimela ke umoya waphuma kuwo.
Go,
iqela likaLothe apha okanye uMowabi ube ngumntwana wentombi kaLothe engumqaphe kwasekuqaleni ngokuqaphela njengoko ibandla lemvelo uMowabi umele ihlelo lemvelo. Israyeli umele ibandla lokomoya Israyeli phaya wayelibandla lenyaniso wayengumtshakazi waloo mhla owabizwayo ukuphuma eyiphutha kwaye wangqinelwa ukuba uyinyaniso. Qaphela xa bona bobabini behlangana bobabini babingelela ngedini elifanayo bobabini bakha babona izibingelelo ezisixhenxe bobabini babingelela idini elicocekileyo inkomo kwaye babingelela nkqu neenkunzi zeegusha bengqina ukuba kwakukho uMesiya ozayo. Ngokusisiseko bobabini babefana kanye Israyeli apha ezantsi entlanjeni uMowabi phezulu endulini kwaye uMowabi nezibingelelo ezisixhenxe Israyeli nezibingelelo ezisixhenxe uMowabi neenkomo ezisixhenxe Israyeli neenkomo ezisixhenxe uMowabi neenkunzi zegusha ezisixhenxe ezithetha ngokuza kaMesiya Israyeli neenkunzi zegusha ezisixhenxe. Wawuyintoni umahluko kubo? Ngokusisiseko bobabini balungile kodwa uyabona uMowabi babengenabo ubungqina bukaThixo kubo, babesisizwe kuphela, iqela labantu abadumileyo. Kodwa uIsrayeli wayenomprofeti kunye nabo, babeneliwa elibethiweyo kunye nabo, babenentsika yomlilo, babenenyoka yobhedi yokuphilisa. Babeneentsikelelo zikaThixo zihamba kanye nabo, kwaye babengabantwana bakaThixo ababiziweyo. Ngoku sikufumana ukuba kufanekiswe ngokugqibeleleyo apha kula mabandla namhlanje njengoko uMowabi wayengenjalo Israyeli wayengumphambukeli kusuka kwindawo kuya kwindawo naphi na lantsika yomlilo yayisiya khona babehamba naye. UMowabi akanjalo, babezinze kwelabo ihlelo ezantsi kwisizwe sabo abazange basuke bahlala kanye apho babe nabadumileyo babo bamisela izinto njengoko bamelwe kukwenza kwaye babe namagorha abo babe nabalwi babo babe nokumkani wabo ababe naye lowo babefumana kuye imiyalelo yabo kwaye nangokunjalo. Kodwa uMowabi wambona uIsrayeli enento ababengenayo, babona amandla amakhulu phakathi kwe-Israyeli kwaye yayingumprofeti kwaye loo mprofeti kwakungumoses. Kwaye babesazi ukuba xana idabi lingahambi kakuhle babesuka nje baphakamise izandla zakhe baziphakamisele phezulu phaya kwaye idabi laguquka ke babengenalo olunjalo uhlobo ke bazama ukuyingqamanisa nezopolitiko notsalo lwezopolitiko. Bathumela kwelinye ilizwe kwaye baqesha umprofeti ukuba eze phesheya ukuze babe nomprofeti kwaye babe namandla phakathi kwabo kanye nje ukuba uIsrayeli babe nawo phakathi kwabo. Uyalibona uthelekiso lwenyama, uyalibona ibandla lenyama namhlanje lenze into efanayo. Qaphela ngoku, bobabini baza kuba nabaprofeti, ekupheleni kokwahlukileyo yayikukuba uMoses, umprofeti kaThixo, ukumkani wakhe yayinguThixo, kulapho wayefumana khona imiyalelo yakhe, ilizwi leNkosi, kwaye uBhilehamu, naye ngokunjalo wayenokumkani kwaye laa kumkani yayingubhalaki. Ukumkani wakwaMowabi kwaye kulapho wayefumana khona imiyalelo yakhe neentsikelelo zakhe. Ke wathi uMowabi kubhalaki, yihla uze, okanye kuBhilehamu wathi, yihla uze undiqalekisele aba bantu uba bagubungela bonke ubuso bomhlaba basuke nje bafika bakhotha yonke into njengenkomo ikhotha ingca. Wathi, yihla uze ngoku, kwaye ndiyaqonda ukuba unokuqalekisa, ungasikelela, nantoni na oyenzayo iyaqatshelwa. Ngoku, sifuna ukuqaphela ukuba le ndoda yayingumprofeti owamiselwa nguThixo, kodwa wathengisa ngobuzibulo bakhe ngenxa yezizathu zezopolitiko kanye njengokuba ibandla lenzileyo namhlanje njengoLuther, uWesley, Pentecost Nalo lonke iqela labo babuthengisa ukuze batsale kumbutho wabo. Moses phansi kothixo, uBileham phansi kobhalaki, ukanti bobabini babengabaprofeti abangamadoda abizwe nguthixo, kwaye bobabini babengabomoya. Qaphela umahluko, ngamnye wayenentloko ekaMoses yayinguthixo, ekaBileham yayingubhalaki. Qaphela apha indlela asetyenziswa ngayo owomoya ukungqina ukuba owemvelo akalunganga. Moses othunywe nguthixo esemsebenzini uhlangatyezwa kwaye acelwe umngeni ngomnye umprofeti kathixo. Ungafane ucinge oko. UMoses owabizwa nguthixo wamiselwa nguthixo emi emsebenzini kathixo. Wenyuka waya kweli libandayo elomileyo iqela kwaye wacelwa umngeni ngomnye umprofeti kathixo. Oko uthixo wayekusikelela kwaye wakumisela. Ungawuchaza njani umahluko omabini anabaprofeti? UThixo wathetha kuwo omabini abaprofeti. Kwaye abanye babo bathi uThixo wathi yenza oku, uThixo wathi yenza oku, ya, bo, andikubuzi oko. Kodwa kuphumile emgceni welizwi likaThixo. Umprofeti akukhathaliseki uba ngumprofeti, uphumile emgceni. Ke abantu abaninzi balahlekiswa ngolo hlobo. Oh, lo mzalwane angakwenza oku, kwaye lo mzalwane angakwenza oku, ya. Kwaye akukhanyele ilizwi, ndingafanelanga ndithethe ngeelwimi zabantu nezengelosi, ndingafanelanga ndinezibabalo, ukuba ndishenxise intaba, nokuba ndinikela ngempahla yam yonke ukondla amahlwempu, nangoko andinto yanto. Abaninzi baya kuza kum ngaloo mini kwaye bathi, Nkosi, Nkosi, andithanga ndaprofeta naye egameni lakho, andithanga egameni lakho ndakhupha iidimoni kwaye ndenza imisebenzi yamandla. Kwaye ndiyakuthi kubo, mkani ukusuka. Nina mkani kum, nina benza ubugwenxa, andizange ndanazi. Ukanti beza benesivumo sokuba bakwenzile, kodwa uYesu wathi babengabenzi bobugwenxa. Kuyintoni na ubugwenxa? Yinto oyaziyo ukuba umele ukuyenza, oko kulungile ukukwenza, ukanti awukwenzi. Uyabona ukuba kuya kuba yintoni ngemihla yokugqibela. Yiva wonke umgca. Oko bekuyinjongo yam ngokuhlwa nje ndithe ndiza kuphuma ngentsimbi yethoba, kodwa ndiza kuba semva kancinane mhlawumbi khangela. Oko bekuyinjongo yam yonke ukunibonisa lo mgca ngelizwi likaThixo. Uyabona ukuba uThixo umele ukuba aligcine ilizwi lakhe ukuze ahlale enguThixo. Ngoko siyaqaphela ukuba bobabini aba kwakungamadoda okomoya. Bobabini babengabaprofeti, bobabini babebiziwe, kwaye uMoses kanye emgceni womsebenzi nentseke yomlila entsha phambi kwakhe yonke imihla. Umoya kaThixo uphezu kwakhe emgceni womsebenzi. Naku kusiza omnye umkhonzi kaThixo, obizwe nguThixo, owamiselwa nguThixo, umprofeti lowo ilizwi likaThixo eliza kuye. Nanku umgca oyingozi. Akukho mntu unokuphikisa ukuba laa mntu ungokaThixo kaThixo, ngokuba iBhayibhile yathi umoya kaThixo wathetha naye kwaye wayengumprofeti. Kodwa uyabona, xana wafumana impendulo yenene evela kuThixo, ubengayi kuyigcina, akazange ayiqaphele. Ngoko waya kucela uMoses umngeni. Go, uBileham wayefuna intando kaThixo ngentliziyo yakhe yonke. Ngoko, xana la madoda amakhulu afikayo kwaye athi, Bileham, uBhalaki ukumkani uthumele ukuba uze kuye kwangoku kwaye uqalekise aba bantu uIsrayeli, ukuba abathe saa kubo bonke ubuso bomhlaba, kwaye ngokubamise inkampu ngokuchasene nam, kwaye bakhothe bonke ubukumkani obungqongileyo ngaphantsi kwabo, kwaye ngoku sifuna uze ngapha kwaye uqalekise aba bantu. Ngokuba ndiyaqonda ukuba uqalekisa nabani na, uqalekisiwe. Ngoku uyabona, wayeyindoda yakwaThixo. Loo nto isikelelayo isikelelekile. Wayengumkhonzi kaThixo. Kwaye uBileham ngoku wacinga ekubeni engumprofeti, kunento enye kuphela kumele ndiyenze, kwaye kukukhangela ukuba yintoni na intando kaThixo. Loo ngumsebenzi womprofeti, ukuba ubizelwe ukuba ngumprofeti. Okokuqala, yintoni ekumelwe umprofeti ayenze? Ukukhangela intando, ilizwi likaThixo. umele akwenze ukuba ekubeni engumprofeti ilizwi likaThixo liza kuye. Ke akuso sifundiswa sezenkolo, ayizange iBhayibhile ithi ilizwi likaThixo liza kwisifundiswa sezenkolo. Ngabo abalonakalisayo, ilizwi liza kumprofeti kaThixo. Kwaye apha bekunendoda ebingumprofeti kaThixo, kwaye xana yaqeshwayo ukuqeshwa ukuza ngapha kwaye iqalekise abanye abantu bakaThixo, kaphela yaya kufuna intando kaThixo, kwaye yayifuna ukwazi intando yakhe egqibeleleyo, kwaye uThixo wamnika intando yakhe egqibeleleyo kumba. Intando yakhe egqibeleleyo yaziswa kuye. Kwakuyintoni intando yakhe? Musa ukuya. Elo lilizwi likaThixo lokuqala. Musa ukuhamba nabo. Musa ukuzama ukuhlasela abantu bam behamba ezindleleni zam ezigqibeleleyo. Kunjani oko namhlanje funa ingxabano kunye nengxoxo mpikiswano na yonke enye into xa bebona umoya kaThixo usebenza phakathi kwenu, kwaye bayazama ukubayizamile iminyaka ukuligudisa. Kodwa ngakumbi bezama ukuligudisa ngokukhona likhula ngakumbi. Awukwazi ukuqalekisa oko uThixo akusikeleleyo. Awukwazi nje, awunakuyenza nje. Ke uyabona, abo yayingabantu bakaThixo. Ngo laa mprofeti, nangona wayephaya phezulu kwaye eqeshwe ngukumkani, esebenza phakathi kwabantu abadumileyo nokunjalo, kwaye ilizwi likaThixo leza kuye. Wayefuna intando kaThixo, kwaye intando kaThixo yabuya yathetha kuye kwaye yathi, Musa ukuqalekisa aba bantu ndibasikelele. Ngoku akukho sifundiswa senkolo phantsi kwesibhakabhaka esinokuwukhanyela lo myalezo siwushumayelayo kuphela loo nto elilizwi likaThixo okanye kwixesha. UThixo ungqinelwe kuyo yonke into ethethiweyo okanye eyenziweyo, ungqinele wona ukuba ulungile. Ngoku akukho mfundisi wezakwalizwi, akukho mfundi weBhayibhile, akukho mprofeti unokukhangela kwela lizwi. Ukuba ungumprofeti uya kubona kwaloo nto enye, kodwa ukuba akaboni into eyifanayo oko kubonisa ukuba kukho into engalunganga. Ngokuba uthi kulungile, oh ndingayithabatha ngokuguquguquka. Ngokunjalo noBhalaki Bhilihabi, yabona. Kodwa uThixo wamazisa uMoses. Kwaye ke babuyintoni ubungqina? Ilizwi likaThixo. Kwaye weva esicacileyo isigqibo esihlambulukileyo sikaThixo, Musa ukuya. Musa ukuzama ukuqalekisa loo nto ndiyisikeleleyo, abo ngabantu bam. Kodwa uyazi yintoni, uBhilihabi wayengabathandi aba bantu indawo yokuqala. Oh yintoni, bangaphi ooBhilihabi abaphaya ehlabathini namhlanje? Wayengalithandi elaa qela ukuqala nje. Ngoko emva kokuba efumene isigqibo esicocekileyo sikaThixo, Musa ukuya. Kodwa uyabona, endaweni yokulenza kwakuyinto enye noKhayini njengoKora. Waba nomona kwaye wayefuna isizathu sokuya nakanjani na. Qaphela ikomkhulu lakhe lobuhlelo emva kokuba ebuyile lathi, hayi andikholwa ukuba ndiza kuhlwa, andikholwa ukuba ndiza kuba nayo nayiphi na into yokwenza nabo. Andisayi kuphikisana nabo abantu kuba uThixo sele ndixelele ukuba ngabantu bakhe, kwaye andikholwa ukuba ndiya kuye. Ukuba wayethe wahlala nako okuya, kodwa emazantsi entliziyo yakhe wayengabathandi, yabona. Babengengabo abeqela lakhe, kwaye nantoni naye ngekho kwiqela lakhe yayingalunganga okokuqala nje, yabona. Kwaye wakhangela ezantsi kubo wathi, kubekho izinto ezimbi aba bantu abazenzileyo, ngokuqinisekileyo uThixo ongcwele uya kubaqalekisa abantu abanjalo. Aba bafundanga, bafundanga njengathi, sinabona abantu abakrelekrele. Oh, bazibanga ukuba bakhonza uThixo, kodwa khawubakhangele bazintoni. Iqela lakutheni? Liqela lamakhoboko abaxovi bodaka, abo amayiputa abagxothileyo ezantsi phaya. Utheni? Thixo akanakuza abe nanto yakwenza neqela elimdaka ngolo hlobo. Wasilela ukubona elaliwa labethwayo nalaa nyoka yobhedu lantsike yomlilo. Wazama ukubagweba ukusuka kwimbono yokuziphatha. Wasilela ukubona ubizo oluphezulu lukaThixo. Ngoba balo monyulo babe kulamca kunye nelizwi likaThixo, kwaye xana wayefuna ukubaqalekisa wathi, uThixo ungayenzi nabam bayeke, Musa ukubachukumisa. Ngoku ke indoda yajika yabuyela emva ngokukhangela ikomkhulu lakhe lobuhlelo. Nangona xana ebuyela emva, bathumela iqela elinempembelelo ngakumbi. ngelixesha babesenokuba abanye endaweni yokuba babe ngabantu nje abaqhelekileyo babesenokuba ngoogqirha bobungcwele abeze ngeli tyeli isenokuba kwakungoobhishophu okanye mhlawumbi abaveleli bombuso kubo bonke bathumela iqela elingcono kwaiqela elinomncinane ukuchatha wempembelelo umntu othile owayenemfundo ephucukileyo kancinane kwaye wayenokubeka icebo kuye ngcono wayenokulenza libe nokuvakala uyabona yiloo nto uKhayini wayenzayo waba nezizathu yiloo nto uKora wayenzayo waba nezizathu asinguye lowo unezizathu sikhahlela phantsi izizathu ukuzathuza siyamkholwa uThixo akukhathaliseki nokuba ekungenye into ethile siyamkholwa uThixo asizathuzi oko uThixo akuthethayo awukwazi ukuba nezizathu ngayo umele kukuyamkela ngokhona kwaye nantoni na oyaziyo akumele ube nezizathu kwakhona andazi ukuba uyenza kanjani na ndiyakholwa nje uyayenza andazi ukuba uya kuligcina kanjani na eladi kodwa wathi uya kukwenza oko ndiyakukholwa ndiyamkela phezu kwesiseko sokuba ndiyayikholwa ukuba ililizwi likathixo futhi ke awukwazi ukugqitha kuyo andazi ukuba ndiza kugqitha kanjani kuyo kodwa wathi yitsho ndikhumbula umalusi wam wasebhaptizi wandixelela wathi kutheni bhili uya kushumayela kwiibhali ebandleni kutheni ucinga ukuba nabani na uya kuva into elolo hlobo ndathi uthixo watsho njalo uyakwenza njani ngemfundo yodidi lwesixhenxe uthandazele ookumkani kwaye ushumayele ehlabathini jikelele ndathi andazi ukuba ndiya kuyenza kanjani na kodwa watsho njalo kwaye oko nje kundilungele ngokwaneleyo yabona watsho njalo andazi ukuba kuya kwenziwa njani wathi ucinga ukuba abantu kweli hlabathi elikhulu lifundileyo aya kuma xamnye nalo kule ngongoma yempiliso engcwele nanjalo njalo ucinga ukuba baya kukukholwa oko ndathi asikokwam ukwazi ukuba bayalikholwa okanye hayi ndathi umsebenzi wam kulishumayela nantso into awandixelela yona wathi uya kuba nam kwaye undixelele into eya kuyenza kwayenze kanye loo nto wathi iya kuyenza qala bamba izandla zabo ngoko kuyakwenzeka ukuba uyazi nkqune mfihle elo yentliziyo yabo kwaye ndandixelela ngayo kwaye yenzeke ngaloo ndlela ikwenza njani andikayiyazi nangoku ukuba ikwenza njani asikokwam ukuba yenziwa njani yenziwe nje ubana benokucacisa xana uthixo waxela ueliya nyukela phaya kwaye umise entabeni kwaye ndiyakukhonza ndimisele oono myayo kuba bakonde unokusifumana njani nomyayo isilayisesonga kunye neqhekeza lentlanzi elibhakiweyo nokulizisa kumprofeti oko kungaphaya kwayo nantoni endinokuyicacisa andiqondi ukuba unako nawe okanye akukho mntu unako kodwa wakwenza koko kwakuyimfuneko kuphela wakwenza kwaye oko yinyaniso yakho wakwenza njani andazi asiko kwam kodwa wakwenza wawenza njani umhlaba andazi kodwa wawenza wamthumela njani unyana wakhe andazi kodwa wakwenza wavuka njani yena kwabafileyo andazi kodwa wakwenza undisindise njani andazi kodwa wakwenza kunjalo oko ukusindise njani yena andinakukuxelela kodwa wakwenza undiphilise njani yena andazi kodwa wakwenza uthembisile ukuba uya kukwenza kwaye uyaligcina ilizwi lakhe ngoko ubhilihani kwakumele akwazi oko kwaye wayesazi ngcono qaphela eli qela linempembelelo engcono yiza kwaye yintoni engcono babe nezipho ezingcono kwaye kungekuko kuphela oko babe nokumnika imali eninzi kwaye babe nako bamnike isikhundla esingcono ngoko ngaphandle nje komlungiselelo oqhelekileyo embuthweni siya kukwenza umveleli wesithile yabona ukuba siya kukwenzela into ethile ukuba nje unokugxotha elaa gquba labantu liphume phaya yabona kwaye ukumise okuya oh bamnika isikhundla esikhulu wathi okukhona usikelelo wathi uyazi ndinako ukukunyusela ngentla khangela apho wafumana amazwi akhe khona kwintloko yesizwe wayewafumana phi uMoses amazwi akhe kukumkani wezulu omnye wayelilizwi likathixo ledinga ndiyakukusa kwilizwe ledinga kwaye akukho mntu uya kuma phambi kwakho ndiyakuthumela oonomeva phambi kwakho kwaye babaqhube kusuka kwesokunene ukuya kwesekhohlo kwaye uya kulithabatha ilizwe uthembe sele ndikunike lona yiya ulithabatha lithimbe lelakho kwaye ngoko ndiyabona ngulowo uMoses wayephulaphula kuye kwaye le ndoda yayiphulaphula kude kufike into entliziyweni yakhe ebe nomona ngayo kwaye ke ngoko waya kwintloko yakhe yecawe yabona qaphela isikhundla esingcono wathi uyazi ukuba ndinako ukukunyusela ngentla ndiza kukunyusela kwindawo engcono ndiyakukwenzela nangakumbi ndiyakunyusa umvuzo wakho ndiyakukunika umrholo ongcono kwaye xana wamthembisa konke oku kwamfamekisa bangapi ophile ham abaphaya ehlabathini namhlanje ukuba ngesikhundla esingcono ibandla elingcono isithembiso sento ethile kana indoda amefayo evuleka kwilizwi kunye nemisebenzi kaThixo waye laa ndoda ilungileyo enempembelelo iya kuqala njengesicaka sikaThixo waye ibambe ibandla elilungileyo emva kwethuba ubhaptizo lomoya oyingcwele luziswe kuyo ubhaptizo egameni likayesu luziswe kuyo esi sibhalo kwaye kuphela kwendlela yasebhayibhileni yokubhaptiza kwaye xana ithe yaziswa kuye kwaye ihlelo liyazi ukuba bayakuphulukana naye xana iqala oko bamnika isikhundla esingcono kunye notshintsho ebandleni yabona ububhili yam obudala kwakhona kanye njengoba kwakunjalo ekuqaleni ngoko laa ndoda ifunda laa bhayibhile ayinakuyifunda yona ngaphandle kokuba ibone ukuba yinyaniso leyo akukho mntu wakhe wabhaptizwa esebenzisa izibizo zikayise nyana umoya oyingcwele ngumgaqo wekatolika hayi imfundiso yebhayibhile akukho mntu ebhayibhileni wakhe wabhaptizwa okanye kumakhulu amathathu eminyaka emva kokufa kompostile wokugqibela kuphela oko kwabhaptizelwa egameni likayesu kristu ibandla lekatolika lakuqala oko kwaye bonke abanye beza kulo kwaye nawuphi na umlungiseleli ehleli kwigumbi lakhe lokufunda aze akhangele koko uyazi ukuba yinyaniso leyo kodwa ngenxa yodumo ukubamba isikhundla sakhe ucingwa ngcono ngaye phakathi kwabantu uyenzelelela ke uthixo umsikelele ngokuqinisekileyo abanye babo banezibabalo zokuphilisa abanye babo banamaphulo amakhulu kwaye oko kuphuhla ngqo ebusweni babo kwaye bafumana impendulo ekwanye elizwini likathixo nokuthi wena okanye nawuphi na omnye umntu ayifumane uthixo akatshintshi yabona ukuba ndithetha ukuthini ubhileham ngenxa yesikhundla esingcono wacinga ngokukhangela xana elaqela lingcono libuye elilungile ubhileham apha wathabatha isihloko esibaxekileyo yabona wathi iqela elingcono labuye wayemelwe kukuthi phumani kubukho bam ndinixelele ilizwi likathixo hambani oku nguitsho inkosi kodwa yabona izipho nokuba yindoda edume kunene oh indlela abakuthanda ngayo kuyenza sakukuthumela kwihlabathi liphela sakukunika inqwelomoya ekhethekileyo sakuxhasa imihlangano yakho kuzo zonke indawo kuba nje uyaku oh hayi aha yabona siyazi ukuba ilizwi lithini siyayazi into eyathethwa nguthixo siza kuhlala nakho oko ngoncedo lukathixo yabona akhathaliseki ukuba luhlobo luni lwesithembiso kwaye kangakanani na onokukuhlawula kwaye kukangaphi oku okuya okanye okunye ungakuvelisi sifuna uitsho inkosi nento awayithethayo apha kuqala ke ibandla lathi oko kokwesibini sifuna oko uthixo wakuthethayo ekuqaleni kwaye nantoni na eyongeziweyo kulo okanye esusiweyo kulo nkqu negama lakho liyakususwa encwadini yobomi ongeza ilizwi libe linye kulo okanye ukususa ilizwi libe linye kulo sifuna loo nto ayithethileyo hayi into ethethwe libandla into eyathethwa ngugqirha Jones into eyathethwa ngumntu othile sifuna oko uitsho inkosi ayitshiloyo oko ilizwi layithethayo kodwa ngoku sifumana ubhileham umkhonzi kathixo kwaye amaninzi aloo madoda aqalisa kwaye amiselwe nguthixo kwaye ayalithetha ilizwi likathixo kwizinto ezininzi kodwa xana kusiza kwinyaniso egqibeleleyo awayi kuyenza qaphela apho njengomprofethi kathixo akungamele abanjwe kwiqela elinjengeliya ukuqala nje wayengamele ukuhamba nabo kodwa khangela ngenxa yodumo yabona ngenxa yesazela sakhe wathi hlalani ubusuku bonke kwaye ndiyakuzama kwakhona yabona ndiza kuzama kwakhona ufunela ntoni ukuzama kwakhona uthixo wayesele emxelele into makayithethe uthixo wathi baxelele ukuba awuhambi elo lilizwi lakhe lokuqala andihambi kwaye musa ukuhamba musa ukukuqalekisa oko ndikusikeleleyo ngokukhangela indlela eyabuyela ngayo kuye emva kwethuba yabona kwaye iyakuba njalo ngalo lonke ixesha xana uthixo ethetha nantoni na uthetha yona akayitshintshi ingqondo yakhe ngayo hlala kanye nelizwi lakhe akhathaliseki nokuba ubani na uthini hlala kanye nelalizwi bo uBilham wayemele ukwazingcono ngewayeziyekisile kwinkampani yolo hlobo kodwa zonke ezazipho zilungileyo kunye nesithembiso saloo kumkani wathi uyazi ukuba ndingayenza ndingubhishophu ndingenza nje nantoni naye ndiyifunayo kwaye ndiya kukunyusela ngentla ukuba ungeza undenzele kona kwaye uthixo wayesele emxelele musa ukukwenza kodwa nangona uBilham wathi nina hlalani ubusuku bonke kwaye ndiya kuzama kwakhona yabona wayenelizwi awumele ukuxwambulisana ngalo kwakhona uthixo sele watsho njalo neqela elinjeya bahlala bekuthethela ukuze bakukhuphe kwintando kathixo ukuba uyabavumela akukho iqela elinye elaliza kuza kumprofeti ngaxesha lithile ogama linguyobe babengenako ukumthethela ukuze bamkhuphe wabona umbono wayeyazi into elungileyo uBilham wabona umbono kwaye akazange ahlale nawo akhathaliseki nokuba amaqela webandla lakhe ayethetha kangakanani ouyobi umele kukwenza oko ya kwankqunomfazi wakhe wathi thetha njengonto sisidengekazi yabona ndiyayazi into eyathethwa yinkosi ndiyayazi into eyayifunayo kwaye yiloo nto ndiyenzileyo yabona wahlala naloo nto uthixo wayemxelele yona qaphela uBilham usebenzisa esi sicathulwa seliqhinga ukwenzela isazela sakhe yabona wathi ke ndiza kufumanisa ndiza kuzama kwakhona ngoko kulapho uza khona okwesibini bangaphi oBilham esinabo ngokuhlwanje abathanda ukusebenzisa esa sicathulwa seliqhinga sikaMateyu 28:19 njengenxa yezazela zabo bangaphi abafuna ukusebenzisa uMalakhi wesine ngenxa yezazela zabo bangaphi abafuna ukusebenzisa uLuka 17:30 njengenxa yesazela bangaphi abafuna ukusebenzisa ezi zinto okwangoku ke ndiyalixelela ndiyakholwa ukuba bonke baxubene kuko kwaye ngoko apho akunguBilham ezama ukuthi mhlawumbi uthixo wabhideka ndiza kuzama kwakhona yabona ndibone into ayithethayo ngoku uyayazi intliziyo yakho qaphela uBilham wasebenzisa esi sicathulwa seliqhinga ngenxa yesazela sakhe ngokuba eneneni wayefuna laa mali wayefuna okwakubekeka wayefuna okuya wayefuna laa msebenzi wayefuna esasikhundla ukuba kukhangelwe phezulu kuye njengogqirha njenani ke wathi ndiza kuzama kwakhona oh koBilham esihlabathini ngokuhlwanje bethenjiswe izikhundla uduli obetwa bazenza ndindisholo izazela zabo ngabo ngenxa yamahlelo wabo but ukuba wenza oko ndiyaphuma ndiyazi ukuba uyindoda elungileyo kwaye siyakuthanda kwaye uyindoda elungileyo siyakuthanda kodwa awunako ukushumayela oko eyethu imfundiso ithi awunako ukukwenza oko ugqirha njenanje wathi oko yindlela ekuyiyo ngoku kumele ukuyikholwa ngale ndlela ukuba uhlala nathi ngoku ukuba uyafuna ndiyazi ube nexesha elinzimayo ke ndiza kubona ukuba ndinako ukukunyusela mhlawumbi utshintsha amabandla oh wena Bilham xana uyazi intando kathixo uyayenza uthixo akazukuyitshintsha ingqondo yakhe hayi into enokuyidlula inyaniso ukwenzela umyalelo wakhe wathi ke ndiza kuzama kwakhona qaphela uBilham abakhoyo ke ngokukhumbula xana isiza ngobusuku besibini nalo mntu udumileyo wayesele isazela sakhe singavakalelwa kwaye sindindishoro uthixo wamyeka wahamba ngoku uthixo akazange ayitshintshe ingqondo yakhe kodwa wamnika intando mvume yakhe qhubeka ngoko kodwa wafumanisa ukuba ayinakusebenza uthixo wayesazi into esentliziyweni kaBilham nangona wayengumprofeti wayesazi wayebathile abo baqenqeleki bangcwele kwaye yena nje yena wayeza kufuna ukubaqalekisa nakanjani na kwaye uthixo wayesele emxelele ukuba angakwenzi kodwa nangoko weza wayefuna ukuyenza kwakhona ke uthixo wamyeka waqhubeka uthixo waqhubeka ngokukhumbula kazange ayitshintshe ingqondo yakhe qaphela kwakungumnqweno wakhe ukubaqalekisa abantu awayebagqala njengababaxa wayefuna ukubaqalekisa wayefuna isikhundla wayengafuni ukuzibhanca ngabo ngoko wacinga ukuba angamenzela esi senzo sincinane ukumkani ngoko beya kumnyusela uthixo akazange ayiguqule ingqondo yakhe okanye ilizwi lakhe kodwa wokunika umnqweno wentliziyo yakhe yentliziyo yakho wakuthembisa oko uyakwazi oko wathembisa ukukunika umnqweno wentliziyo yakho kwaye umnqweno wakho makube lilizwi likathixo umnqweno wakho makube yintando yakhe Kungaze kube intando yakho, intando yakhe, kuba yena umcela into ethile, akakuniki yona, yithi enkosi inkosi, yayazi okulungileyo. Bangela nquku umkani uHezekiya, xana wathumela laa mprofeti phaya phezulu kuye, uThixo wakwenza, kwaye wathi, beka indlu yakho ngolungelelwano, uza kufa. Wabubhekisa eludongeni ubuso bakhe uHezekiya, walila ngokurhakrha, kwaye wathi, nkosi Thixo, ndiyakucela ndiqale, ndihambe phambi kwakho ngentliziyo egqibeleleyo, ndifuna undivumele ndiphile iminyaka elishumi elinesihlanu ubude. Ulungile. UThixo wathetha kumprofeti wathi, buyela kwaye umxelele ndimvile. Wenza ntoni? Wazisa ihlazo phezu kwesizwe siphela. Waxhokonxa ingqumbo kaThixo wathi wawufuna ukumbulala. Njalo ndiyakwazi oko. Waqeqa kuThixo. Bekuya kuba ngcono kakhulu ngaphandle isizwe, ukumkani, nabo bonke, ukuba wayeqhubekile wathabatha into yokuqala kaThixo kuye. Kodwa kwakhangeleka kunzima kumprofeti, xana umprofeti kumele abuyele emva kwaye athethe ilizwi likaThixo kuye, emva kokuba emxelele. Kodwa uThixo wathi, qhubeka, kodwa uyabona, yazisa ihlazo. Wenza ntoni uBhilamu, emva kokwazi intando kaThixo, kwaye noba kunjalo wancekelela, wayeza kuyenza nakanjani na, kwaye yenza ntoni, qaphela. Kazanga ayiguqule ingqondo yakhe, wayekwazi kwakusentliziyweni yakhe. Uyazi uThomas ngaxesha lithile akazange ayikholwa. Hayi, wathi, hayi, andikukholwa oko. Kuba nde ndathabatha isandla sam ndasifaka ephangeni lakho, ndisibeke ezikhonkwaneni zesandla sakho, ke ngoko ndiyakukuyikholwa ngoko. Wathi, yiza apha Thomas, yabona. Ngoku, faka izandla zakho apha. Ngoku, uThomas wathi ngoku, yinkosi yam noThixo wam. Wathi, ewe, ubonile, kwaye ngoku uyakholwa. Ngobeka phi na ke umvuzo wabo abangazange babone noko bakholwa. Abantu ngamanye amaxesha abanakumamkela umoya oyingcwele ngaphandle kokuba bathethe ngelwimi. Ndiyakholwa ekuthetheni ngelwimi ngokuqinisekileyo, unguThixo olungileyo, uya kukunika umnqweno wentliziyo yakho. Kodwa akukhathaliseki nokuba uthetha kangakanani na ngelwimi, kwaye ukhanyele eli lizwi awulunganga nakanjani na, yabona. Yabona, awungeni ngokuthetha ngelwimi, ungena ngokugcina lonke ilizwi. Obu bungqina bomoya oyingcwele, xana ukholwa ilizwi likaThixo, yabona. Ndiyakholwa ekuthetheni ngelwimi, ndiyakholwa ungadliswa ubomi njengokuba benditshilo ngale ntsasa, de uthethe ngolwimi olutsha. Ndinako ngokwam, kwaye ndiyazi ukuba liyinyaniso, ndiyazi ukuba yinyani, kodwa oko ayingomqondiso. Wena ukuba ungumntwana kaThixo owonyuliweyo, yabona, hayi ngokwenene, kazange wathi. Baninzi abaya kuza kumbaze bathi, nkosi, andiprofetanga na, kwaye ndenza zonke izinto ezinkulu egameni lakho. Uya kuthi, mkani kum, nina nenza ubugwenxa, andizange ndinazi. Uthetha ngelwimi, kwaye ngoko ukwale ukubhaptizwa egameni likaYesu Kristu, kukho into engundonakele ndaweni ithile. Ewe, ngokwenene, nayiphi na yezo zinto, nayiphi na yelo miyalelo uThixo owayinikayo ngayo, kukho into engalunganga. Nje khawuphicothe isazela sakho, kwaye ubone yintoni, ubone yintoni iBhayibhile eyayithethayo. Ndibonise indawo ethile apho umntu othile wabhaptizelwa egameni loyise nyana umoya oyingcwele, yabona. Ayikho phaya, kodwa uyabona, ngamanye amaxesha ngenxa yesazela sakho uthi ke, uthi uThixo uthetha kubafazi malunga nendlela abamele kukwenza ngayo, banganxibi iibhulukhwe ezifutshwane nezinto, kodwa uyazi umalusi wathi ke bathabatha indlela elula. Ayazi into uThixo wayithethayo malunga nayo apho, yabona. Uqinisekileyo Thixo watsho njalo, ke baba afuna ukuyenza nakanjani nawo, yabona. Bazama ukufumana isizathu, ke ndicinga ukuba kungcono kakhulu ayiyo umoya awubhudli. Ehe, kodwa uThixo wathi indoda mayinxibe ngendlela eyahlukileyo kweyomfazi. Uba umfazi unxiba ingubo eyenzelwe indoda, kwakulisisikizi emehlweni akhe, ke ayilunganga, ewe, kwaye akumele uyenze. Hayi, yabona, ke ngoko ke ayilunganga. Kodwa yabona, bazama ukufumanisa isizathu ukuba inkosi indixelele ukuba ndenze oko. Andiyitsho ukuba ayikhanga, kodwa khangela, ayisiyo ntando yakhe egqibeleleyo, kumele ukuba yintando mvume yakhe. Uyabona ukuba iyakwenza ntoni, iyakulingcolisa lonke igquba, yayingcolisa yonke inkampu. Qaphela apho, Thixo akazange ayiguqule ingqondo yakhe, ilizwi lakhe, kodwa yena unguThixo olungileyo. Waya kukunika umnqweno wentliziyo yakho, nangona iya kube ichasene nentando yakho. Uyakholwa oko? Khangela, uThixo waxela uMoses, yihla uye phaya ezantsi, lo mprofeti utshanjisiweyo. Wathi, yihla uye phaya uthethe kwelaliwa, sele libethiwe. UMoses wehlela waya phaya emsindweni wakhe, wayithabatha intonga, kwaye wathi, nina baqhankqalazi, nikhuphela amanzi kweli liwa, kwaye walibetha iliwa, amanzi akazange ezwe, walibetha kwakhona, eza, wakuchasene nentando kaThixo. Yophula lonke icebo eBhayibhileni, uKristu kwakumelwe abethwe okwesibini, yabona, uKristu wabethwa kwabakanye. yaphula lonke icebo kodwa wamnika intando mvume yakhe. Ko kamva wathi, yabona, ndinamazwi wenu, ewe, ndinisisele wona, nina gquba ndinye labaqhankqalaza. UThixo wathi, yiza apha Moses, yiza apha phezulu, ube umkhonzi othembekileyo, njengomfazi onezithende ezichophileyo unyukile, yabona. Khangela ngaphaya, bona ilizwe ledinga. Oh Nkosi, kodwa awuyi kuwelela. Uthabathe intando mvume yam ezantsi apha eliweni. Uzizukisile wena, yabona. Kwaye hayi mna, uzingcwalisile. Awundingcwalisanga mna. Awuligcinanga ilizwi lam lokuqala. Loo nto endakuxelela ukuba uyena. Nangona kunjalo, amanzi aye eza. Ungazibeka izandla phezu kwabagulayo kwaye baphile. Ungaprofeta okanye uthetha ngelwimi. Kodwa eyona nto yile, gcina ilizwi lakhe lokuqala. UThixo akayiguquli ingqondo yakhe sihlobo. Kumele kukugcina umyalelo wakhe, intando yakhe. Oh ke oko kwakuko kwabafundi. Akaguquki. Ukuba usenaye umfundi, ikwanguloo myalelo mnye. Hambani niye kulo lonke ihlabathi nishumayele ivangeli le miqondiso iya kulandela nabo bakholwayo. Ayinakuze itshintshe, akanakutshintsha. Ngoko kunokuthi ke ndiyanixelela, akuyiyo eyalo mhla. Oh, mbhile am ndini. Uyabona, uyabona. UThixo akaguquki. Usekwa nguye zona namhlanje nangona phakade. Khangela nje kumaBileam namhlanje. Oh ndiyazi eBhayibhileni babebhaphiza egameni likaYesu. Kodwa khangela bonke abantu. Andikhathali ukuba abantu benze ntoni na. Alikho elinye igama phantsi kwezulu elinikiweyo phakathi kwabantu onokusindiswa ngawo. Akukho kuxolelwa kwesono kuphela ngegama likaYesu Kristu. Yintoni ulunge kanganani, yintoni oyenzayo, oko akunanto nanye yakwenza naye. Ilizwi likaThixo lokuqala. Umele ukuhlala nakho oko. Kulungile konke. Ukuthobeka elizwini lakhe kulunge ngakumbi kunombingelelo. Uyalikhumbula elaa xesha xana uSawule wabuyayo. UBileam wayenesibabalo sokholo kwaye wayenokusisebenzisa kwilizwi eligqibeleleyo lokuqala likaThixo. Madoda amanintsi entsimini namhlanje nezibabalo zokuphilisa angenza kwaloo nto yinye. Amadoda amanintsi apha phandle, abantu bathetha ngelwimi, abantu bayaprofeta. Isibabalo bangasebenzisela ubukumkani bukaThixo, kodwa bakwenzi, bayathabatha, kwaye uThixo abasikelele nakanjani na, bafumana intando mvume, kodwa ngenxa yodumo neziyolo, iinzuzo zobuqu, bethengise ngobuzibulo babo, njengexawu esawenzayo, yabona, bathengiselwe umbutho, bathengisile, njengokuba uBileam wenzayo, yabona, abaninzi namhlanje, benza into efanayo, siyazi ukuba kunjalo oko. Bathengisa ngobuzibulo babo. Ha, abafazi ababanga umoya oyingcwele benxibe ibhulukhwe ezifutshane, amadoda ebavumela ezipulpitini, abafazi abanqothule iinwele ezipulpitini, beqabe ubuso babo, benxibe imihunduzo yezenkolo. Esona sikhubekiso sikhulu elakha laba naso ibandla. Uba ufuna ukwazi kumagunya wezopolitiki liliphi ixesha kwisigaba sobukumkani, bona apho amayuda akhoyo. Khangela ukuba amayuda anjani na ngokuba asisizwe. Uba ufuna ukwazi apho izizwe zimi khona, khangela amayuda. Ukuba ufuna ukwazi apho ibandla limi khona, khangela abafazi. Khangela ukuziphatha phakathi kwabafazi kuba ungomele ibandla. Xana ubona ukungcoliseka phakathi kwabafazi, ufumana ukungcoliseka ebandleni. Loo nto athe wabayiyo uIsabhele oqatyiweyo kanye nje loo nto ibandla sele liyiyo, yabona. Ngoko oko yinyaniso kwaye niyakwazi oko, yabona. Ukuba nifuna ukwazi ukuba liphi ibandla, khangelani ukuziphatha phakathi kwabafazi benu kuba yena li ibandla lingumfazi. Ukuba ufuna ukwazi ubume besizwe, khangela amayuda. Qaphela njengokuba uThixo wathi kuBileam emva kokuba esivile esiyinyaniso isigqibo esinqunywe ilizwi, musa ukuya. Ewe, emva koko wamxelela emva kokuba ebone kweyakho eyakho intliziyo oko yayiza kwenza, wamnika intando mvume yakhe ke wathi hamba. Kwaye ungenza into efanayo. Ukuba awufuni ukuhamba enyanisweni, ungahamba kwaye ube nolungiselelo olukhulu ngokuqinisekileyo unganako, kodwa uthabatha intando mvume yakhe uhamba phezu kwelizwi lakhe. Iya kukuphumelelisa ngokuqinisekileyo kanye njengokuba wamenzayo uBileam. Wayenempumelelo kodwa wayengenakubaqalekisa abo bantu, wayengenakukwenza oko. Ngoba ngalo lonke ixesha wayeqalisa ukuqalekisa wayesikelela, yabona, wayengenakuyenza loo nto. Kodwa xana esiza empumelelweni koko akuzuzileyo, wabafundisa abo bantu ngoBhalaki ukukrexeza, wabazisa kwinkampu yamaIsrayeli kwaye wabatshatisa. Wathi, kutheni sonke sibani? Kutheni inqula kwaloo Thixo mnye? Sinomprofeti phezulu apho kwanye nomprofeti ezantsi phaya, kwaye sinombingelelo ofanayo, uYehova ofanayo njengoba owethu. Ngoku kutheni ningezi nje nonke kwaye nizibandakanye nathi? IBhayibhile yathi, Musa ukuzimanya phakathi kwabangakholwayo. Musa ukunxulumana nabo konke konke. Ubaba likholwa, hlala kude kubo, yabona. Kumani zahluleni, itsho iNkosi, kwaye ndiyakunamkela, yabona. Ningazichukumisi izinto zabo ezingahlambulukanga. Kunjalo oko, ukungcola kwabo ngokuchasene nelizwi, nezinto ezilolo hlobo. Hlala kude kuso, musa ukuziphulaphula. Kwaye apho, sifumanisa ukuba uBhileham wehla waya phaya, kwaye waqalisa ukufundisa abantu, kwaye waba nemposisi, kwaye wabaleka ngendlela kaBhileham ukuba oko wakwenza njani, kwaye wafundisa uBhalaki nabantwana bakaSrayeli beqeqeza. Kwaye isibetho santlitha isizwe samaSrayeli abantu, kwaye amawaka abo afa ngaminini, kwaye ngethuba bonke bephaya phambi kwesibingelelo sikaThixo bethandaza. Nako kusiza indoda engumSrayeli nomfazi ongumMidiyani, umfazi wehlelo, kwaye bangena ententeni. Kwaye unyana wombingeleli wahamba waya phaya wathabatha intshuntshu wababulala bobabini, kwaye oko kwayimisa ingqumbo kaThixo. Uyazi eso sisibhalo, ingaba kunjalo oko, yabona. Kodwa kwenzeka ntoni? UBhileham wakwazi ukumenza buthathaka uSrayeli. Wenza ntoni? Wayenza buthathaka inkampi yabo. UThixo wamvumela ukuya nokuyenza buthathaka inkampi yabo, kwaye yayonakalisa yonke inkampu. Kwaye xana ezinye iimfundiso ziqalisayo oko kungeyonyaniso yeBhayibhile, yonakalisa inkampu iphele. Umntu othile uphakama nembono eyahlukileyo njengoKhora, kwaye athi ke oku oku ya nokunye, kwaye ndinembono eyahlukileyo. Yonakalisa inkampu iphela, kwaye yiloo nto eyenziwe kuyo yonke inkampu yebandla namhlanje. Kunjalo oko, imfundiso njengoko wenzayo eyenza buthathaka yonke inkampu yaseKadesh Barnea, amanqamu welizwi. Xana befika eKadesh Barnea ngoko ubuthathaka benkampu, bayabuya baye bahamba kanye emva. Kumbula, batya ukutya kweengelosi, babe nelizwi likaThixo ubusuku ngabunye libonakala lisiwe. Kwaye batya ukutya basela ukusuka eliweni, benza konke, bayibona imimangaliso, bambukela uMoses, kwaye balibona ilizwi lakhe, babona iziprofeto zakhe, yonke into. Kwaye ekugqibeleni, xana baphulaphula kulo mfundisi wobuxoki, wangena phakathi kwabo wafundisa kungalunganga, wayenza buthathaka inkampu, kwaye wanempumelelo ngayo. Usenokuba wakha izakhiwo zezigidi zeedola, usenokuba wayenamahlelo amakhulu, usenokuba wongeza amawaka aphindwe ngamawaka, kwaye wenze imisebenzi emikhulu nemisebenzi yamandla, kwaye wayengumprofeti, ulungile konke oko. Kodwa oko nje ingekho ngokwelizwi likaThixo, kungcono uhlale kude kuyo. UThixo akayiguquli ingqondo yakho, hlala kanye nelizwi lakhe, kuba nantso into eza kuphuma ekugqibeleni, ilizwi, ilizwi ngelizwi. Nabani na uyakususa ilizwi elinye ukusuka kulo, kanye ongeze ilizwi libe linye kulo, limele kukuhlala elalizwi. Ngoku phulaphulani ngenyameko ngoku. Xana uvavanyo lwelizwi lafikayo, xana baya ngaphaya babona inkxaso enkulu kakhulu, eyona nkxaso enkulu kakhulu bakhe bayibona, ama-Amaleki ayephindwe kalishumi kunobukhulu babo. Bathi sikhangeleka njengemicikwane, iindonga zabo okanye izixeko zabo zibiyelwa kangangokuba bade babalekise ugqatso lweenqwelo zokulwa ngenxa zonke kulo. Iinqwelo zokulwa ezimbini ngamandla kangangoko zinako ukujikeleza iindonga, yabona, kwezixeko zabo. Kutheni imikhonto yabo iphumile mide kwaye baziingxilimbele? Kutheni sikhangeleka njengemicikwane? Asinakukwenza oko. Kwaye amadoda amabini ema kwela lizwi, Caleb noYoshua, bathi, yimani umzuzu, nina zigidi zibini zabantu, valani phezulu nje okomzuzu. Singaphezu kokuba nako ukwenza oko, yabona, singaphezu kokulingana nabo. Babesekele entwenini, uThixo wathi, ndininike ilizwe leleni. Kwaye phaya bemake, kodwa abantu babetshatiswe phakathi kwezinye izizwe nazo zonke iintlobo zemigaqo nezithethe phakathi kwabo, kwaye babebuthathaka nje besenzelelela bengazi ukuba yeyiphi na indlela yokujika nokuba benze ntoni na. Kunjalo oko phaya kwenza uvavanyo lwelizwi, nangona kunjalo ukunika imvume yokwenza, umela intando yakho, intando mvume, usazi ukuba yintoni esentliziyweni yakho, iyayazi. Uthi ke, mzana uBrenham, ndenza ukuthi nokuthi, akundikhathazi, uThixo undisikelela mihla yonke, ndichula ndikumoya, ndixhenza ndikumoya, ndi uyakuyivumela, qhubeka njalo oko. Kodwa yintoni oza kuyenza? Inxuba ezimfutshane, kwaye ndenza oko, akundikhathazi, ndiyazi uba ukholo lwam likuKristu, hayi kwinto endiyinxibayo. Kodwa iBhayibhile yathi kukho into ethile kuthi, yabona, uyakwenza ntoni? Uza kwenza ilitye lesikhubekiso njengoko wenzayo uBhileham ngaphambi kwabo bonke abanye abafazi. Uza kwenza ntoni kumantombazana wenu aselula? Niya kuba negquba loo cengacengayo, injalo kanye loo nto. igquba lo jeze phela abaqatywe abancinane yabona kodwa uThixo yakukuphumelelisa kutheni uyandisikelela andikuthandabuzi oko wamsikelela uBhileham naye yabona ngokuqinisekileyo uyakwenza njalo uhamba kwintando mvume yakhe kungekho intando yakhe egqibeleleyo uThixo akayiguquli ingqondo yakhe kuba ekusikelela wamsikelela uIsrayeli phandle phaya amashumi amane eminyaka benza ntoni batshata abafazi bavusa intsapho bangabantwana bahlawula izishumi zabo bahlala kanye phandle phaya kwaye uThixo wabasikelela intlango wabondla ngemana ngokuqhubelekayo kwaye bonke ngabanye batshabalala kuba bazange bayigcine eyakhe yokuqala yokuvumela intando yakhe yokuqala ilizwi lakhe bathabatha indlela yakhe yokuvumela qhubelekani kodwa nikhumbule xana bayishiyayo iKadesh abazange basaqhubeleka nohambo ukuya phambili bajikeleza nje bajikeleza intlango apho ngebabephumile kwiintsuku ezimbini emva koko babenokuba sezweni ledini bahamba amashumi amane eminyaka kwaye bonke ngabanye babo bafa ngaphandle koYoshua noKalebi abo bahlala kwilizwi lokuqala othixo sincede uThixo akayiguquli intando yakhe akayiguquli ingqondo yakhe kodwa uyakho kusikelela ngokuqinisekileyo wamsikelela uBhileyamu wenza ntoni ezantsi phaya wayonakalisa inkampu iphela yabona kumelwe uhlale kwinto awayithethayo akazange aliguqule icebo lakhe lokuqala o khangela kooBhileyamu namhlanje entsimini ubungayenza nje khangela nxa zonke ukuphumelela ukuthetha ngelwimi uqinisekileyo usebenzisa isibabalo sikaThixo ukuzuza yonke into ngokuqinisekileyo kodwa ingcolisa lonke ibandla likaThixo ngemfundiso yabo ebolileyo kunjalo oko omnye wathi kum wathi ukwenzela ntoni oku ukwenzela ntoni oku ya ngathi awukukholwa ukuba oku uyayinyaniso o ewe kodwa wathi uyazi intoni oko wasiko kwakho umele kukuthandazela abagulayo bakukholwa ukuba ngumprofeti kutheni unokubafundisa abo bafazi indlela yoku naloo madoda indlela yokwenza oku nokuya nokunye ungabafundisa njani i-algebra xana bengazukufunda nkqu noa ebhece babo ha unokubafundisa njani ezo zinto xana bengazukuyithabatha nkqu eyokuqala yabo yabona umele ukuba ubuye umva kwaye uqale apho ubuqale khona okanye apho uyeke khona kwaye uthabathe lonke ilizwi likaThixo ikhangele nje kwiintsimi namhlanje njengokuba uBhileyamu watshatisa ibandla likaThixo iyenyukazi watshatisela iyenyukazi ebandleni likaThixo ke banjalo naba bafundisi bobuxoki namhlanje bazama ukunixelela baza kutshatisa yonke le mibutho naba bantu kuyenyukazi elidala lesitshilelo shumi elinesixhenxe imfundiso yabo kaBhileyamu iyajikeleza namhlanje kwaye bathi siyafana nje sonke singamaKristu kwaye ababingeleli noophophu nantoni na engenye bonke bayenzelelela besenza oku umshumayeli wathi inkqundazi umshumayeli wompentekoste bebonke baqala ngoku ukunika isonga somthendeleko esisisanqa oko kukuthi uAshtaroth yena uthixo wenyanga isonga somthendeleko esilicwecwe yithi vala amehlo akho kwaye usithabathe ukuba senzakalisa isazela sakho vala amehlo akho isongana esilicwecwe lisisanqa ithetha ukuthi sithabatha umzimba owaphukileyo uYesu Kristu owaphukileyo ingenguye uThixo ongqukuva wenyanga uAshtaroth uMaria owathabatha indawo yakhe kwaye umthendeleko waseRoma usengqukuva nangoku uThixo wenyanga uThixo kazi hayi uThixo sinesonga somthendeleko esaphukileyo ngokuqinisekileyo o ke ngoku iyenyukazi elikhulu lesithileyo lishumi elinesixhenxe aba befundisi bakaBhileyamu nemfundiso yabo yokuxoka batshatisela ibandla kolo hlobo lokungcoka khangela xana isiza kumanqam ngexesha lokugqibela khangela ubuthathaka bayo ngoku amakhulu alithoba kunye nento imibutho yahlukileyo omnye utsalela kwenye indlela nomnye kwenye akusekho kumanyana phakathi kwabo kwaye bazama ukuzisa umanyana bengaxhaswanga lilizwi likaThixo icebo lokuqala likaThixo bayithabatha ngezopolitiko kunye nombutho uThixo akayiguquli ingqondo yakhe hlala kanye nelizwi lakhe wathi amazulu nomhlaba ayakudlula kodwa ilizwi lam aliyikudlula njalo o hlala nelizwi lakhe lokuqala o bethu nangona besenezizathu okuchaseneyo nalo kanye njengokuba benzayo kwaye nje kunento enye kuphela enokwenziwa akasayi kuliguqula kolo nje ukuba ukubini amazulu nomhlaba ayakugqitha ilizwi lakhe alinakuze lisilele yabona uyabona apho utshatela khona uyabona ezopolitiko nezinto indlela abazama ngayo ukuzimanya nebandla ngezopolitiko ebandleni asimanywanga noKristu ngezopolitiki. Sibandakanywe kwibandla uKristu ngobhaptizo lomoya oyingcwele. Kwayindlela owazingayo ubhaptizo lomoya oyingcwele kukuba laa moya ukuwe wazisa lonke ilizwi likaThixo kuba liyinyaniso. Kunjalo oko, kuba wonke ubani osukuba iya kususa ilizwi libe linye kuyo okanye ongeze ilizwi libe linye kuyo, isabelo sakhe siya kususwa encwadini yobomi. Nangona kunjalo, uyaphumelela uthi awunako ukukholwa oko ngempumelelo, awunako ukumgweba uThixo ngempumelelo. Ihlabathi liyaphumelela, uBileam waba nempumelelo ngayo. Kodwa mzalwane, ugweba uThixo ngelizwi lakhe, uyaligcina ilizwi lakhe kwaye alazise liyinyaniso. Ke khumbula sihlobo, okoko usaphila, ungaze uyilibale le nto. UThixo akayiguquli ingqondo yakhe. Nangoko uya kukusikelela, uya kukuvumela uhambe kwintando mvume yakhe. Kodwa akasayi kuguqula ingqondo yakhe, akasayi kuliguqula icebo lakhe, akasayi kuliguqula ilizwi lakhe ngenxa yakho. Hayi mhlekazi, umele kukuguquka, awunako ukulenza ilizwi likaThixo lihambelane namava akho. Umelwe kukwenza amava akho ahambelane nelizwi likaThixo, yabona? Yiloo ndlela onayo leyo. Uthi, ke ndiyindoda elungileyo, uThixo wenza oku ya okanye okunye, kodwa uyaligcina ilizwi lakhe. Oh, ke ndiyakuxelela oko okuya nje ngoku kulungile. Kukho undoninakele ndaweni ithile, uThixo uya ewe, uya kukuphumelelisa ngokuqinisekileyo, uya kukwenza. Amahlelo ayaphumelela kwabo bangeke babe nawo, bayazitwabulula iintente zabo, amakhulu, amabandla amahle, konke elizweni jikelele batyebile, kwaye imali igalelwa phakathi namalungu kusuka kuyo yonke indawo. Ayizange iBhayibhile ithi kwafunyanwa kuye ubutyebi behlabathi kwankqune imiphefumlo yabantu nayo yonke into eyafunyanwa kweli henyukazi lidala elingunina wayo yonke into ezopolitiko nemibutho. Kodwa iqela elincinane likaThixo lingumtshakazi wakhe ligxile kwela lizwi. Wangawubawo osezulwini othandekayo anganigcina lizinzile kanye phaya, ungaze usuke kwela lizwi. Angasikelela uThixo angaphilisa ugulayo wakho, angaluphilisa usana lwakho olugulayo, ngayiphilisa indoda yakho, umfazi wakho, angaphilisa umama wakho nomntu othile. Usengaxhumela kumoya wakhe uxhentse phezulu naphantsi. Kumbula, imvula inela amalungisa nabangemalungisa njengokufanayo, kodwa xana laa mbewu ilele phaya ingabe imiselwe okanye ayimiselwanga. Kwaye ukuba imiselwe inako, ukuba ingqolowa kumelwe ivelise ingqolowa. Xa lilizwi likaThixo limelwe kukuba livelise ilizwi likaThixo. Ukuba injalo ke ngoko asiyi, yabona? Uyakufumana oko ngoko. Inkosi inisikelele, apho ndinixelele ukuba ndiza kuyeka ngentsimbi yethoba entloko. Kwaye nantsi apha ikhoyo, 20 kude kube intsimbi yeshumi. Uninzi lwenu bantu zinde indlela ekumelwe nizihambe, yanithanda. Kwaye isizathu sokuba ndinibambe ngolu hlobo asiko kuba ndifuna ukunikhohlakalela, kodwa ndiyanithanda. Kwaye into endiyaziyo andifihli kwanto, ndinixelela inyaniso. Phandle kwintlanganiso apho ndiya khona, anikaze nindive ndishumayela le miyalezo. Hayi, ndanithembisa ukuza kulo mnquba kanye apho kulapho ndishumayela khona imiyalezo yam. Ndinemithathu okanye emine apha ngokuthe cala, leyo inkosi endinike yona. Ndinezibhalo ngayo ukuba ndiza kuba nabungani abakuyishumayela naphi na, kodwa kanye apho kulapho ilizwi likaThixo laqala ukusuka khona. Kwaye ade uThixo ayiguquli ihlala kanye apho ndiyikhuphe kanye apho njalo oko. Phandle phaya emihlanganweni ndithandazela abagulayo nayo yonke into elolo hlobo, kwaye ecaleni ndithetha izinto ngendlela ejikelezayo ukuze izimvu zive. Ndiyayazi ukuba ithetha ngantoni, kungenjalo ukudla nje okusehukwini, uyabona? Ndibonisa imiqondiso yokuzama ukubonisa ukuba uThixo uyazi elucalulweni, kwaye uyazazi iintliziyo zabantu, kwaye wenza ezi zinto. Eso sisibabalo sobuvangeli nje ukuhlaziya abantu. Yokuqala uyazi iteyipi iwela ezindlwini zabo, elo linawo ngoko. Ukuba uyimvu uziza kanye nawo, ukuba uyibhokhwe ukukhabela iteyipu ngaphandle, uyabona? Oku ku kwaye nawe uchanile uBen. Ukuba oko kuchanekile kanti uBen iye waba namava athile, kulungile ke kunjalo oko. Awuvuyi ukuba ungowani, awuvuyi. Sasidla ngokucula iculo elincinane lobupentekoste ixesha elide ngolu hlobo.
I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad?
Usu, awuina, masiculen.
Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Akuvuyi nangayo ngoko siya kuhamba kukhanyeni niyalaze laculo.
It's a beautiful life, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world.
Ngabani kuthandi oko, masiliculeni kwakhona.
It's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world. It's sun up.
Humaila.
All ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Truth and mercy in His name, Jesus, the light of
the world. Oh, we walk
in this light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Shake one another's hand.
Khawula omnye komnye isandla.
Oh, it comes where the dewdrops of mercy are bright.
Anivuyiswa na kukubani ngabantwana bokukhanya. Unyana uphezulu.
All around us by day and by night. Little children love one another.
Bantwanana thandanani.
Oh, we'll just walk in. It's such a beautiful manifestation of His Word. Comes where the dewdrops of mercy are bright. Just shine all around us by day and by night. It's Jesus, the light of the world.
Okay,
we're marching. Beautiful, beautiful.
Kupani ichefu zenu, kupani ichefu zenu, umzuzu nje, masinikelele inkosi umnikelo wochanga changisu. Aiso situngu, kodwa bata bata emzimbeni ka Paulus ichefu nezindu, yabona. Amen. Oh, ayikwenzi uzive kamnandi. Yabacinga nje abo bangcwele bakudala emva phaya, ngaphambi kokuya kwisekisi yaseRoma phaya, beqalisa ukuhamba benyuka la ndulu, yazi, phezulu kwela thembeka lincinane, benyuka besiya emathini wengonyama besithi. Indani emva kwam. Ngosi Thixo, ndiyazibhambathisa ngokutsha kuwe. Ndihlambulule kuko konke ukungalungisi. Ndihlambulule kuko konke ukuthandabuza elizwini lakho. Mandithi, ukusuka kule Pasika, ndibe sisidalwa esitsha kuKristu Yesu. Mandithwale entliziyweni yam. Ilizwi lakho kwangalingaba sisibane ezinyaweni zam esiya kundikhanyisela indlela yam. Ukususela ngoku ndiya kukulandela egameni likaYesu. Amen.
City of Rome.
ingaba oko akukwenzi uzive kamnandi siphinde sazinikela ngokutsha sisazi ukuba ezinhliziyo yenzethu sivise ubomi kusuka kwabafileyo senziwe saphila ingaba ayikwenzi uzive kamandi be ow be yanithanda ngothando olungafiyo laphulani thanda nani kuba unako ukungamthandi umzalwana wakho ombonayo kwaye uthi uyamthanda uThixo ongambonanga yabona ke thandanani nje oko xana nikhonzana nikhonza uThixo ngaba kunjalo oko njengoko nisenza kwaba bancinane banamandla adlisa ubomi kubo nikwenze kum sakubona nini uswele sakundwendwela nini naye entolongweni sizenze nini ezi zinto loo nto niyenze kubo niyenze kum ngaba kumangalisi oko uyamthanda ndani njalo nina oh kukho elinye iculo kwakhona kufuneka silicule ukuba nje unomzuzu othe chatha ixesha oh ke siza kuthabatha nje kulungile kulungile mhlekazi oh thabatha igama lika Yesu kuwe ingakulibali oko zihlobo masiculeni sonke ngoku ngamnye kunye ngoku njengenhliziyo enye enkulu thabathele kuye makhe ngako konke sinako ngaphakathi kwethu. Kumbulani ngoku ndithanda ziseni xana imimoya eshushu yeentshutshiso ivuthuza xana idimoni macala onke zicela umngeni ndiyakukhumbula ukuba niyandithandazela usuku okanye imini kwaye ndiyakube ndinithandazela yimani ngakumalusi wenu olungileyo umzalwane uNevie kunye nesinxulumane umzalwane uCaps baphulaphuleni baya kunifundisa ilizwi lobomi ndiyakukholwa oko ukuba bendingakukholwa oko ngokuqinisekileyo bendingenakuba nabo apho ngokuqinisekileyo bendingenakuyenza ndiyakholwa ukuba bayawukholwa umyalezo kwaye bahlala nawo ngokokwazi kwabo okungcono kwaye ndinokholwa kuwo omabini la madoda hlalani nawo aba abanye abazalwane jikelele apho banemihlangano yabo abo bemi apha ngokuhlwa nje ukuba nikwindawo yabo yasekuhlaleni yimani ngakubo nivile ukuba bebezele ntoni apha ngokuhlwa nje
Jesus saved you as a shield from every snare. Listen to this. Oh, when temptations round together, just breathe that holy name in prayer. Precious name, precious name. Oh, my sweet, oh, my sweet. Oh,
Thixo othandekayo philisa aba bantu ndiyakuthandaza babo egameni likayesu siphe oko ngoso ndiyathandaza. Masithobiseni inhloko zethu ngoku.
Oh God.
Oh Thixo, yiba nathi, sincede ngoku.
God.
lo umthandazo wami ngokwenene sithi sihlangane kwakho Thixo anisikelele kwaye ngoku ndiza kucela umzwane wethu othandekayo uNeville ukuba unokundulula eli bandla lihle Thixo uyanithanda mntu ngamnye nombulelo kakhulu ngokuba nabantu abafana nani nonke buya kuba yintoni umyalezo wam ukuba bendingenamntu ukholwayo kwaye kukho abantu apha ndingawufela wona ngenxa yalo myalezo sinawo angawuthixo anganinceda ngamnye imithandazo yam inani iintsikelelo zam zihambe nomntu ngamnye kuni kwanganingangalibali ukuba nani niyinxalenye kolwavuko amandla adlisa ubomi ngoku akuni konke kuzinzile ungumntwana kathixo masithobiseni iintloko zethu ade umzwane uNeville andulule kwaye uthixo anisikelele